Blog Talk Radio.
Ikaze nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi ku cyumweru ni tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2023 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye bikabineje kubana namwe kuri iki cyumweru ntangira nsuhuza abamama bose bakurikira radio itahuka kuri special Sunday mbabwira ni Happy Mother's Day abamama bose bakunze baraditahuka aho muri hose mudukurikiye ku byumweriko kuri uyu munsi ku cyumweru bo turi kumwe muri leta zumwe za America ku byumweriko mbabwira nti Happy Mother's Day umunsi mwiza wanyu no kuba mama mwese bakunze baraditahuka nizera yuko abana banyu nyine babafata neza kuri iyi special Sunday kubera ko no munsi wanyu Ni nayo mwambu rero nje kuri iki cyumweru kugira ngo bose mbane n'abamama mbashimire ku bwitange mutanga muri contribution zanyu kuri radio itahuka ku mpindura amatwara mukora kugira ngo tubohoze abanyarwanda akarere kacu k'ibiyaga bigari tugahe ituze n'amahoro ntabwo ndi nyenyine muri iki kiganiro cyacu cy'umunsi ku cyumweru kuri special Sunday nyine kuva mama mwese kubera ko request zanyu maze iminsi mbona mumbwira muti ukunda ibiganiro byanyu niyo mpamvu navuze tubane namwe kuri iki cyumweru Ndi kumwe na Pastor Ombe Nyamuhombeza akaba rero nawe yimeye kubana natwe kuri iki cyumweru. Pastor Ombe Nyamuhombeza ikaze kuri Radita uka kuri Mose.
Murakoze cyane Serge, murakoze ku butumire mwampaye kuri ku hano kwitahuka rihashize agahe kabisa. Ariyashize agahubwo naherukaga ahangaha kwitahuka ariyashizemo iminsi itari mikeya. None ga rero nkaba mboneyeho gusuhuza abakunzi bitahuka muraho abo twari dukumburanye. Serge yambwiye rwose ngo mwamwishuzaga ideni neza.
Sinzaga abona nemera kwishyise kubera ko bambazaga ati wamushyize ko tutamuheruka. Kagira ngo araho nagushyize.
Ngaboneraho no gusuhuza nyine abakunzi banje nanone kuri YouTube channel yanje bwite yitwa Nyamuhombeza Ombe. Nambasaba yuko mwanyihanganira nshuti za Nyamuhombeza Ombe yuko ntabashije kubona uburyo bwo kubateguza yuko uyu munsi duhurira ahangaha ndi umutumire wa Bwana Serge. Ariko ndababona ku murongo rwose mwebwe mwamaze kuhagera, nimukomeze mudukurikire kandi mugubwe neza twese iki kiganiro ndumva kiraza kutunogera kitubere cyiza. Mbonereho no gusuhuza abari mu karere, abari muri Congo, mu Rwanda, Burundi, Uganda, abari muri Afurika muri rusange, abari muri Amerika, abari mu Burayi, abari muri Oceania na Asia. Mwese yambu kandi ni karibu muri iki kiganiro.
Urakoze cyane Pastor Ombe Nyamuhombeza, urabivuze uti abakunzi baradita ko bakunyishyuzaga nibyo, kandi koko harashize igihe kubivuga. Ndagira ngo twinjire turebere hamwe insanganyamatsiko yacu turibanda ku kintu kivuga ngo RDF 23 irashimangira ko ifite amayeri menshi. Ni ijambo rikomeye cyane mu mvugo y'Ikinyarwanda cyangwa mu bantu bizi ibintu by'umuco n'amateka. Iyo umuntu avuga ati mfite amayeri menshi, bifite icyo bivuze ku bintu by'umuco n'amateka. Ubu ndamutse mvuze ni Ombe ni Nyaryenge z'ubwenge, mfite amayeri menshi, hari ukuntu wabyumva muri iyo nsanganyamatsiko? Kuba rero inyeshyamba za RDF na 23 abo igihugu cyacu cyita abateroriste bigamba ko bafite amayeri menshi, ko yaba FARDC na SADC badashaka kumenya metodoloji bakoresha. Nagira ngo twibande kuri icyo kintu cyane, niyo teme yacu tuza kwibanda, ariko turajya mu bindi bintu bitandukanye kuri iyi subject kubera ko cyano yawe bigarukaho. Abadukurikira buri munsi bibaza uko intandaro z'izi ntambara niko zizarangira. Ariko nagira ngo mbanze nkubaze ni ukomotse muri Congo mu minsi ishize, wagiye muri Kivu, situation kuri ground ku butaka bwa Congo muri Nord Kivu, tuyishusha uko uyibona, uko abaturage babona iyi ntambara muri Nord Kivu, ukomotse warayiboneye, waganira n'abaturage, waganira n'abavandimwe. Ditnu cyangwa tubwire uko wabonye situation abaturage ba Nord Kivu baviva kubera terorisme ya RDF M23 magingwa ya Ombe Nyamuhombeza.
Urakoze Bwana Serge, urakoze cyane rwose kubwira icyo kibazo cyiza. Ni ikibazo cyiza ariko nacyo kitoroshe kugisubiza. Ngubutse muri Congo nahagize ukwezi kumwe n'ibyumweru hafi bibiri. Ni nayo mpamvu abakunzi banje bamwe bari bambuze muri icyo gihe, kuko ntago nabashije kubamenyesha yuko ngiye gusa nuhuzeho akanya gatoya. Kandi nawe urabyumva yuko kujya muri Congo simbizi ko umuntu nka Nyamuhombeza yabanza akabimenyesha abantu ati ngiye muri Congo, byari biri muri responsabilite zanje z'uko maza nkicungira umutekano. Ni ubwo buryo nagiyeyo ntabateguje rwose, kandi abankurikiye cyane kuri cano yanje bo nabasabye imbabazi, kandi nizere yuko bazimpaye. So Serge, iyo ugikandagira ku butaka bwa Nord Kivu kuko nagiye n'indege ya Ethiopian Airlines manukira ku kibuga cy'indege cyo kuri Goma. Ariko mon frère, iyo ukandagiye ku butaka bwa Congo hari ikintu wumva gihise kikwinjiramo, ikintu gihita kikwinjiramo iyo gisohoka muri ziriya mbago z'ikibuga cy'indege, ukabona ubuzima abantu barimo. Noneho abakuganirije ba mbere nabo iyo urebye ibyo bakubwiye, amagambo muganira, urasanga bamwe basa naho bamaze kwiyakira, ariko ni ukwiyakira nyine muri bya bindi bisa naho ngo akabi kamenyerwa nk'aho ari keza. Kandi muri icyo gihe namazeyo nyine nk'uko bivuze, nagize umwanya wo kuganira n'abantu batandukanye barimo abanyapolitiki, abasivile, abasirikare, kandi muri rusange antuka usanga abantu bari hariya muri Congo bose bafite icyizere yuko iriya ntambara tuzayitsinda. Nubwo bafite byinshi bari kunyuramo bimwe bitaborohereza ubuzima vraiment, ariko bigaragara yuko byanga byakunda iriya ntambara tuzayitsinda. None ubuzima rusange bwo kuri Goma, urabizi yuko Goma ni umugi, ku ruhande rumwe hariho Lac Kivu, ku rundi ruhande hariho imihanda ibiri isa nayo naho igaburira umugi wa Goma, harimo umuhanda ugana Masisi n'umuhanda ugana Rucuruji Kiwanja. So bariya ziriya teroriste, bariya abateroriste ba M23 bagiye barwana iteka ryose yuko bareba yuko bakupiriya mihanda kugira ngo Goma ibiri mu bibazo bidasanzwe, ariko ntibabishoboye. Kindi kigeretseho, ubuzima mu mugi wa Goma ni ubuzima butoroshe, nawe urabona ahantu en plus ya bariya y'abaturage batuye hariya. Noneho wafata wongeraho nanone uriya mubare munini w'abasirikare bangana kwaba basibilebwe batuye muri uriya mugi, ugasanga yuko ni ibindi bintu bitoroshe. Ariko M23 isa naho yamaze gukora infiltration muri uriya mugi, akaba ari byo bihereza imbaraga cyane criminality iri gukorerwa muri uriya mugi. Kuko hari n'ikiganiro mbese mperutse gukorera kuri YouTube yanje, ndi kuvuga ati la vie à Goma devient invivable, donc la ville de Goma devient invivable, donc umugi wa Goma bitangiye kugaragara nk'aho ubuzima butagishobotse muri uyu mugi wa Goma, kubera iki? Criminality imaze kugera ku rwego rwo hejuru, polisi iri gukora ubutitsa, igisirikare kirakora ubutitsa bien sûr, ariko uko bakora niko n'umwanzi nawe arushaho kongera imbaraga. Nyamara uko byagenda kose ubona icyizere kiri mu basivile, kubera yuko abasivile nabonye muri Congo kuri Goma i Bukavu n'ahandi nageze muri rusange, ntabwo ari ba basivile ba cya gihe CNDP zigitangira na za RCD. Kiriya gihe abantu babonaga nk'aho bariya basirikare bazaga ba AFDL ba RCD bababonaga nk'abacunguzi, ariko ubu ngubu byaba n'umusivile wo hasi cyane yamaze gusobanukirwa yuko bariya bantu ari abagizi ba nabi, kandi ko batari hariya ku nyungu z'umukongomani uwo ari we wese cyangwa ku nyungu z'igihugu. Muri make iyi niyo picha naguhereza y'uburyo abanyekongo bafata iriya ntambara ubu ngubu. Ubwabo source y'icyizere kibarimo ituruka he? Ituruka mbere na mbere yuko bamaze gusobanukirwa iriya ntambara, icya kabiri igaturuka muri iriya bravoure, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, buriya bushizi bw'amanga bwa President Félix Tshisekedi. Kuko abadukurikiye ahangaha ndumva babyumva kimwe nanje, kuko Félix Tshisekedi niwe president gusa wa Congo, cyangwa se niwe president umwe gusa mu karere wabashije gutinyuka agatunga Kagame urutoki rwose akamubwira ati sigaho twarasobanukiwe imigambi yawe kuko nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda ahubwo tugifitanye nawe na RDF ndetse n'agatsipu uyoboye so ubwo rero abanyekongo niyo mpamvu uko byagenda kose bari hariya bari conscient y'intambara zihari ariko nanone bakigiramo icyo cyizere yuko byanga byakunda iriya ntambara tuzayitsinda ndumva muri make niko nakagusubije bwana Serge kandi murakoze
urakoze cyane Pastor Ombe ubisubije neza kandi anabyumva kugira ngo tugire image nini big picture yuko abaturage batekereza hariya muri North Kivu na Sud Kivu kuva muri 1996 kugeza magingo ya ntabwo sécurité iraba stable muri Est ya Congo bitewe n'intambara zituruka mu Rwanda ndetse na Uganda nubwo nyine Congo yafashe icyemezo ko itajya ivuga Uganda cyane ariko bajya bacishamo bakavuga bati bien sûr na Uganda nayo ifite ukuboko muri insécurité muri région cyane cyane muri Est ya Congo ndagira ngo duhereje ubundi ibujumbura mu Burundi bavugaga ku myaka icumi imyaka icumi ishize hasinywereza Koro d'Addis Ababa zo muri iriya mekanizime yagira ngo igarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari aho ibihugu bitandukanye birimo Nations Unies birimo African Union birimo ICGR birimo SADC of course n'ibihugu byo muri EAC byateranaga Addis Ababa mu mwaka wa 2013 bigashyiraho framework yo kumvikana yuko Est ya Congo igomba kuba stable ejo bundi Bujumbura bamarikaga imyaka icumi bibaye bongera kurebera hamwe ibyo bumvikanye kugira ngo ba respecte Congo by'umwihariko mu byavugiye muri na nama nuko bongeye kugaragaza ko Congo idafite amahoro kandi ba key players bagomba gushyira mu bikorwa kugira ngo Congo ibone amahoro harimo ibihugu frontaliyeri bituranye n'u Rwanda bituranye na Congo notama u Rwanda na Uganda nibyo navuga ngaha iriya nama yamarikaga imyaka icumi ikubwiye iki nawe ndagira ngo ubaze kuko ça fait presque 10 ans uri umwe mu bakteri bagaragaza ikibazo cyo muri Est ya Congo muzi hashize imyaka icumi udahindura position yawe kuko cyangwa wayi kino kibazo cya instabilite muri region kimaze imyaka ariko turahera kuri imyaka icumi kubera ko niyo nama yabaye Bujumbura agaruka ku myaka icumi ibyo bapfundikanye kugira ngo bagarure sécurité muri Est ya Congo wowe umaze imyaka icumi uvuga amabi ya RDF 23 iyi myaka icumi ivuze iki Ombe Nyamuhombeza
urakoze cyane aha tugiye kuvuga imyaka icumi ariko abadukurikiye ndumva babizi kimwe natwe yuko atariyo myaka abanyekongo bamaze muri ziriya ntambara z'amafuti Kagame yashoye kuri Congo kuko kuva ziriya ntambara zatangira muri 1996 Congo imaze gufusha abaturage bayo bagera kuri miliyoni 12 ejo bundi MSF yasohoye icyegeranyo kigufi cyavugaga yuko hagati ya tariki 17 z'ukwezi kwa kane kugeza kuri tariki 30 z'ukwezi kwa kane yari imaze kubarura abari n'abategarugori 649 niba nibuka umubare neza bari bafashwe ku ngufu muri icyo gihe cy'ibyumweru bibiri gusa kandi bakavuga yuko cyari byari kumpuzangano nyine y'abari n'abategarugori 48 bafatwa ku ngufu buri munsi nanone nibura 60% bari hejuru ya 60% bakaba ari abiripotinga iwabo amasaha 72 bakimara gufatwa kuri ibi ngibi hakiyongeraho n'impunzi zahungiye mu bihugu bamwe barimo abahungiye mu Rwanda bari abandi bahungiye mu Bugande kuko n'ubundi nibyo bihugu byegereye uburasirazuba bwa Congo usibye ko bamwe n'ubundi ni nka kwa kundi nyine nta kundi nta mabura kindi nta handi baba bafite bajya ariko ahanini n'ubundi iyo urebye neza usanga hagenda cyane cyane babandi bumva yuko i Rwanda ariho n'ubundi hari umucunguzi icyo ni icya mbere icya kabiri tugaruke kuri ziriya akor nk'uko wabivugaga akor cadre za Addis Abeba zashyizweho umukono muri 2013 2013 niba ntibeshe hari kuri 24 z'ukwezi kwa kabiri 2013 ubwo ibyo bihugu byateranaga 2013 nyine hari hari uko M23 RDF bari bamaze gutsindwa amaguru bakayazingirimba bakayabangira ingata bamwe bakajya i Bugande bajyanye na Bertrand Bisimwa nuri ya Sultani Makenga abandi bakajya mu Rwanda aribo bajyanye na Bishop Runiga none gare kugira ngo habeho ziriya nama zaje gushika kuri ziriya akoro bitiriye akoro cadre d'Addis Abeba kwari ukugira ngo ubwo bamaze gutsindwa mu rwego rwa gisirikare militarily hagombaga gushirwaho noneho n'izindi ngamba sasa cyane cyane zisa naho ziri navuga gute navuga ngaho izindi ngamba za politiki zagombaga gutuma noneho imyanzuro bafatiye hari ishirwa mu bikorwa muri iyo myanzuro hari harimo yuko ibihugu bigomba kubaha ubusugire ubutavogerwa bw'ibindi bihugu kubaha imipaka y'ibindi bihugu gusubiza impunzi zigatahuka zigasubira mu byazo n'ibindi byinshi cyane ariko hariya noneho ntago byabashije gukunda ku buryo bamwe bashize mu bikorwa ibyo bagombaga gushira abandi ntibabishira mu bikorwa ndetse bikagaragara yuko hari n'abandi bashizwe nyine bimwe mu bikorwa partiellement bisobanura igice ntibagera aho bagombaga kuba bageze kuko iyo biza kuba byageze 100% y'imyanzuro bari bafatiye Addis Abeba icyo gihe ntago byakabaye ngombwa yuko nanone uriya mutwe witerabwoba M23 umwaka ushize bari kongera kugaruka hariya muri Congo ubwo rero hari kabayeho agahenge k'iyo myaka bagiye Uganda tuza kumva ngo bari mu nkambi nyuma y'inkambi tuza kumva ngo bari muri Sabinyo nyuma ya Sabinyo tuza kumva ngo bateke ariko bwana Serge hari ikintu ngunda kuvuga iteka ryose igihereza nanone umurindi ziriya ntambara si kimwe si bibiri si bitatu hari nuko baba bahora bizeye ziriya bazariyere zabo kuba bahora bizeye yuko niyo batera muri Congo bakaneshwa Congo ikabaganza ikabarusha imbaraga yuko bafite nanone iyo basubira bafite aho bongera kujya bazi yuko ati nitujya Congo Congo ikatunesha n'ubundi turongera tuzinga ibyacu twisubirire muri Uganda cyangwa twisubirire i Kigali ni nayo mpamvu ejo bundi nibatarejo nakoze ikiganiro aho navugaga nti mu ngamba zose zishobora gufatwa kugira ngo iriya ntambara ishire harimo nuko byaba se EAC byaba se akarere region cyangwa sous-region byaba se kuri African Union byaba se ku rwego rwa Union Européenne byaba se ku rwego rwa Loni ariko hagafatwa imyanzuro yuko Uganda n'u Rwanda bagomba nabo kugira icyo bumvikana na Congo bagasinyana amasezerano yuko ziriya ngozi z'ibibi niziramuka nanone ziganjwe zigatsindwa batakongera guhungirayo ngo babonyeyo nanone ubuhungiro kuko byaje kugaragara si ubuhungiro baba barimo ahubwo baba bari muri bazariyere zabo kuko urabizi bwana Serge nk'uko wabivuze ahangaha hariho abantu benshi batasobanukiwe ukuntu Uganda iri muri Congo hariya ariko iyo ikahaba kurya kw'imbeba ikurya iguhuha uriya mugabo Kagame ni nako Museveni ni umustratege uteye ubwoba cyane, we azi kujya muri ziriya ntambara ariko akamenya no kwikamufla. Naho Kaga we azi kujya muri ziriya ntambara akamenya no kwigaragaza akishyira hanze yigamba, ariko hari ikintu namaze gutarura abari kuri marketinga. Kagame abari kuri marketinga, kuko murabizi ko nta kindi gicuruzwa kiriho Kagame afite ubungubu kimufite isoko kurusha ibindi byose nk'igisirikare cye. Murabizi umubare w'abasirikare asohora muri cadete buri mwaka n'abandi bapasinga muri formation militaire, kandi agahugu kangana gutya. Uragira se ngo bariya abasirikare bose aforoma buri mwaka, aba baforoma kugira ngo barinde u Rwanda se? Oya, abashaka products zo kujyana muri bihugu nka za Mozambique, nka za Centrafrique, n'ukuntu ejo bundi yagiye muri Benin, ibyo nibyo abayibereyemo. Donc kwirata na biriya byose abari kuri marketing. Naho ubundi imyaka icumi uko ishize yabaye igihe cy'abanyekongo gusa naho basinziriyeho gatoya, ndetse benshi banizeraga ati se nibura bazongera bagaruke se bariya bantu ntibazagaruka, bizagenda gute? Uko niko iyi myaka icumi yaje gushira. Ariko nanone ntabwo bisobanura yuko abanyekongo bari bibagiwe ibyo banyuzemo kandi ibyo babayemo kubera M23, kuko muribuka neza yuko bigeze banafataho Goma igihe kirekire. Donc mu mitwe y'abanyegoma haracyarimo za nguvu n'ibisebe. Ubwo ndumva muri make ari uko nakubwira, wari uvuze ati maze imyaka icumi ndi muri uru rugamba, kandi umurongo wanje wagumye kuba wa wundi. Niko biri kabisa, umurongo wanje wagumye kuba wa wundi, kuko n'ubundi impamvu zatumye mfata uwo murongo nazo ntizigeze zihinduka, ahubwo zakajijeho umurego. Ndumva muri make bwana Serge ari uku nari gusubiza ikibazo cyawe. Urakoze.
Urakoze cyane Pastor Ombe Nyamombeza, kuko iyo umuntu ajya kuganira ibintu areba umuntu ubisobanukiwe cyane, kandi je pense que cyangwa ndatekereza ntibeshye ko uri bien place mu kuvuga ibibazo bya Congo, ko ni ibibazo by'iwanyu kurusha twe nk'abanyarwanda tubiganira nk'umuntu ukomoka muri kariya karere. Ariko se iyo tugaruka kuri iki kibazo, aha ndagira ngo rwose dusase inzobe turebere hamwe zimwe muri desavantages zigaragara muri iyi ntambara ku ruhande rwa Congo. Hari abavuga yuko les élites b'abakongomani batametriza situation régionale cyane cyane muri est ya Congo, by'umwihariko mu gihugu cyanyu. Iyo ubona uko tuvuga kino kibazo tukareba kuba abantu bavuga bati Congo ntabwo ibasha kumetiriza politike lokale ya est ya Congo, bati abantu abalideri b'abakongomani bari Kinshasa ntibabasha kumenya ubuzima abakongomani bamena muri est ya Congo, ubu ndavuga muri Kivu zombi na Zaituri. Usubiza iki? Kuko iyo tuvuga ngo Congo iratabaza, Congo ijya gushaka aba lezariye baza kuyifasha gukemura insekirite iri muri Kivu imaze iyi myaka 25 irenga, ese twavuga yuko abarideri ba Kinshasa babasha kumva neza umuzi w'ikibazo cy'ikibazo kiri hariya? Ombenya mwombeza nk'uko ukimbwira ukiviba kukomoka hariya, gerageza usatse nsobanga utubwire Ombenya mwombeza.
Bwana Serge, ngusubije iki kibazo nakigusubiza muri vole ebyiri. Na urabizi ibirometero biri hagati ya Goma na Kinshasa. So vole ya mbere nagusubiza nakubwira nti mwibuke yuko iki kibazo ubungubu kiriho muri guverinoma ya none n'iki kibazo iri guhangana nacyo cya izi invasion za Kagame muri Congo, c'est un héritage. Ni ikintu baje basanga cyatangiye kuva muri 1996 ubwo bageragaho bakica Kabila, noneho muhungu ingirwa muhungu we nyine nayo ikazi igisanga ikavaho ejo bundi ikagihereza Felix Tshisekedi kandi icyo nabwira abantu badukurikiye ahangaha bwana Serge inshuti bavandimwe mudukurikiye Perezida agifata murabizi ko hashize imyaka ine Felix Tshisekedi yafashe ubutegetsi reka tuvuge imyaka ine kuko n'ubundi amatora agiye kuba mu kwezi kwa 12 araba yujuje imyaka ye itanu nyine mu kwezi umwaka utangiye nuko nyine ari kuko byagenda kose abantu turemeranya yuko mu mwaka umwe ibiri niyo waba umunyembaraga umeze gute ukigera kuri presidence ya Congo mu myaka ibiri ntago waba wakametrije ibibazo byaba biri muri kiriya gihugu urebye ubunini bwacyo urebye complicité donc uburyo kiriya gihugu kigambanirwa noneho warangiza ukanareba uburyo kiriya kibazo ubwacyo kiri complex nshaka kuvuga iki abadukurikiye basobanukirwa ibyo nshaka kuvuga no kuvuga yuko muri wa mwaka wa mbere n'umwaka wa kabiri cyari igihe Tshisekedi yari akiri kwisetinga nawe afate elan asobanukirwe ibibazo kandi umwaka wa mbere cyane cyane n'uwa kabiri ndetse murabizi yuko yari akiri kwipositioninga politiquement hakirimo ibibazo hagati ya FCC kugeza na FCC na UDPS kugeza ubwo Felix Tshisekedi yaje gushiraho Union Sacrée pour la Nation noneho icyo gihe akimara gushiraho Union Sacrée pour la Nation ndibwira yuko n'uwabivuga yuko ariho Tshisekedi yaratangiye sasa kumva ikibazo neza no kugikontrolinga ntago naba nibeshe kuko ibyabanjirije cya gihe cyo gushishirwaho rya Union Sacrée pour la Nation Kabila yarakiyoborera muri Tshisekedi kandi Tshisekedi nawe ashaka nanoneho kuzagira ikintu akora kigaragaza difference hagati y'ingoma ye n'ingoma ya bwana Joseph Kabila ubwo rero kuvuga yuko le leader bahariye batametriza kiriya kibazo ndibwira ko kwaba kwibesha kandi bya cyane kuko n'ubundi muri bariya ba leader harimo abantu babaye muri buriya burasirazuba muri kiriya kibazo reka tubanze dufate nka wenyine tuvuge nk'uriya Jean-Pierre Bemba ejo bundi niho bamushizeho kuba ministeri w'ingabo n'umutekano wa Congo uriya mugabo wazi este bihambaye uriya mugabo yakoranye na Museveni bihambaye ni nayo mpamvu kumushira kuri uriya mwanya ndakeka yuko Felix Tshisekedi atakoze umubare upfuye naho kuvuga yuko aba leader politique bari Kinshasa batametriza mu burasirazuba ziri hariya kuko ziriya ntambara ziri hariya ni intambara ziri comment le dire nkunda kuvuga zifite ideologie zitandukanye ariko zihuriye hamwe harimo ideologie ya expansionisme ni bya bindi umuhungu wa Museveni Kaine Rugaba yagumye kuvuga muri Twitter ziwe yuko ari Himatutsi Empire bashaka kwagura hariya abantu rero nibumve yuko hagombaga kubanza kumva icyo kibazo neza kugeza ubwo nawe atangiye kubyivugira umuhungu wa Museveni so hakabamo ikibazo hegemonique ikibazo hegemonike cyo kuvuga yuko Kagame yaje kubisobanura neza neza ejo bundi ati dufite n'ikibazo cy'uko ubutaka bwacu mu gihe cya gikoloni babuhaye leta ya Congo donc bigaragare yuko harimo yuko swat ashaka kwigarurira buriya butaka swat ntashaka kubwigarurira ariko ashaka kubutuzamo population zitari zisanzwe ari zahariya ubwo rero nkaba numva yuko ibyo bintu aho kugira ngo byinshi muri ibi mvuze byaba expansionisme byaba hegemonisme byaba ideologie ethnique biriya byose ntago ari ibibazo birwanywa n'imbunda ni ibibazo umuntu ashakira umuti politically strategically kugira ngo abibonere igisubizo ubwo rero nkaba numva yuko kandi nta muntu wakabaye ari mieux place kumva kiriya kintu kurusha Felix Tshisekedi. None rero aho abisobanukiwe sasa kugeza ubu ngubu ndumva abanyananje yuko Kagame amaze kubitakarijamo imbaraga nyinshi ku buryo isi yose yamaze gusobanukirwa ziriya ntambara. So abanyapolitike ba Congo yego ndabizi yuko benshi muri bo baba bifitemo naivete. Icya kabiri dufite abantu hariya bizwi ko bari muri mu nzego za politike, bari mu nzego za gisirikare, bari muri mu nzego z'umutekano imini muri polisi, ariko akaguru kamwe ari akanyekongo akandi kaguru ari akanyarwanda. Ibyo ngibyo birazwi. Ni nabyo ejo bundi nibatare ejo nanone mparambisubiramo kuri cyano yanje, abazabona umwanya bazasubire bakubite y'akajisho bajye kureba. Nagumye kuvuga nti kiriya kibazo kiragomba ubushishozi cyane ku buryo imbaraga Felix cyangwa se defi nkuru Felix afite mu buyobozi bwa kiriya gihugu cya Congo, nabyise mu Gifaransa la derwandalisation y'inzego za Congo, zaba inzego za gisivili, inzego za politike n'inzego za gisirikare. Derwandalisation ni ukuvuga bariya abanyarwanda muri za brassage na za mixage zagiye ziba muri cyane cyane tuje mu gisirikare, zagiye ziba muri FARDC, u Rwanda rwaboneyemo umwanya wo gucengera inzego za gisirikare niza polisi, ariko nanone cyane cyane no muri politiki barimo. Ku buryo rero kuvuga ngo ntibametirize ikibazo cya hariya, kandi sinzi ko abantu basobanukiwe neza kuba infiltre icyo ari cyo. Urategura urugamba kumba uri kurutegurana n'umwanzi, urategura ingamba za politiki kumba uri kuzitegurana n'umwanzi. So icy'ingenzi rero ni ukwari ukubanza gusobanukirwa abari kumwe nabo kuderwandaliza izo institutions zose. Nubwo niyo definini Tshisekedi afite, naho ubundi abanyapolitike b'igihugu cyacu yego barimo barifite naivete, ariko mu by'ukuri ikibazo baracyumva. Nubwo harimo abadakorera byaba igihugu, ntibanakorere leta ya Tshisekedi, ahubwo bakorera Kagame n'inyungu za Kagame na Museveni. Ndumva ari uko nagusubiza.
Aho rero usoreje akabazo gato, ni petite question gakomeza, ntabwo wumva ko ari desavantage wenda nkuko bisobanuye ufite desinfiltration muri systeme? Iyo ni ingaruka ariko twakwita desavantage ku ruhande rumwe, ntabwo uyibona muri systeme y'ubutegetsi bwa Kinshasa?
Absolutely, ni desavantage nyine, kuko ntago byavantage igihugu, ntago byavantage development kiriya gihugu, ntago byavantage FARDC. Nayindi devantage nini iriho, desavantage nyine nini iriho, nuko ntago waba ufite infiltration. Ahubwo reka tuvuge bwana Serge ndetse n'abadukurikiye, rwose FARDC tuyizamurira igikumwe, tuyihe amanota. Nta gisirikare kiri infiltre ngo kirangize nanone gikore nkuko gihagarare nkuko FARDC yihagazeho muri iyi myaka igiye kugera hafi muri 30 kuri ziriya ntambara twashoweho n'u Rwanda. Iyo FARDC iza kuba atari igisirikare gikomeye, iza kuba ari igisirikare kijegajega, no muri iyi minsi bamaze hari uyu mwaka ugiye kurangira bashoje batangiye ziriya zindi ntambara, bajyaga kuba bageze igoma nako ikinshasa. Ariko kuba wabaye infiltre ufite igisirikare kiri infiltre, nyamara cya gisirikare kikaguma kikihagararaho mukaza kikabarwanya. Donc preparation militaire zose, attaque militaire zose barazitegura uko bakaziteguye muri FARDC. Yewe batari bajya surutere ngo bajye gupuratika bya bindi biba byageze mu Rwanda, biba byageze mu nzego z'umwanzi, muri CFA y'umwanzi. Ubwo rero iyo ni desavantage, birumvikana. Ni nayo mpamvu nkunze kuvuga ati muri defi mu kazi gakomeye nyine guverinoma ya Congo ifite, ni ukuderwandaliza FARDC no kuyihereza imbaraga n'ubushobozi bwo gushobora kurwanira kiriya gihugu no kucyubahisha. Kuko n'ubundi bwana Serge hamwe n'abadukurikiye nubwo bahamagaje EAC usibye ko abankurikiye kuva mbere na mbere hose njewe sinigeze nshigikira kuza kwa EAC muri Congo ariko nubwo bayihamagaje n'ubundi Monique iri hari imaze imyaka irenga 20 kandi yifibitseho abasirikare barenga 2022 kandi baturuka mu bihugu birenga 20 bitandukanye simbaraga zabuze ahubwo habuze ubushake donc Monusco iraho ngaho nabo basirikare bangana gutyo wumvise le patron wa Monusco wenyine wa l'ONU bwana Antonio Guterres ibyo yaje gucira ku mitwe y'abanyekongo ati M23 ni igisirikare gihambaye ku buryo Monusco itagihangara none se kwitagihangara ariko bakajya guhangara Ukraine. So ofet icyo narindi kuvuga nti nubwo bazana EAC na Monusco iri hariyo kabone nejo nguko alfo none Christophe Lutundula amaze kubivuga muri iyi minsi itambutse ati nibura bitarenze tariki 15 konteja ba SADC bagomba kuba bageze hariya njewe simbona yuko le sali agakiza k'abanyekongo kazaturuka imuhana nono n'ubundi baravuga yuko akimuhana kazi imvura ihise ikindi nshobora kubwira abantu banatwumva neza rwose niba hari abantu babashije kuanalyzing ibintu bakabikurikirana bakabishishoza nk'uko nabishishoje presence ya EAC hariya aho kugira ngo iranforcing power ya FARDC ahubwo yayigabanyaga kubera iki icya mbere nyaga yitwaraga hariya nk'umuntu uri muri Republic yiwe ya North Kivu yarari nk'umuntu uri muri Republic yiwe ku buryo nyaga atanga amatangazo ye ukwe ikinshasa naho bagatanga yandi kindi cya kabiri wabonaga ukuntu niwe usigaye uvuga hariya muri North Kivu yose nk'aho ari nta ba officers dufite hariya bakagombye kuba bafite ibyo bavuga ku buryo nyaga yarasigaye navuga gute ari mu nzego za gisirikare no mu nzego za polisi ariko nanone akaba umuvugizi wa M23 na RDF ubwo rero biriya byose niyo mpamvu navugaga ati akimuhana kazi imvura ihise kandi abantu nidukomeza gutegereza yuko agakiza kacu abanyekongo kazaturuka imuhana tuzategereza ndetse tugere naho turambirwa ubwo rero njewe nkaba numva yuko kudewandaliza FARDC institutions za Congo no guhereza FARDC imbaraga ubushobozi kandi byatangiwe ndumva wenda turaza kubivugaho urabona Jean Pierre Bemba amaze iminsi muri Indonesia kuri 2026 Felix Tshisekedi azaba ari Pekin aho azahura na Xi Jinping perezida wa China ukwezi kwa 7 azaba ari Russia hano hirya uruhande rwacu mu mujyi wa St. Petersburg aho azahurira na Vladimir Putin ibyo byose ni za cooperation kandi muri izo cooperation ari kugendamo nta kindi kiri kumugenza atari ugushakisha imbaraga za kiriya gisirikare cya Congo kugira ubwacu kibashe kwivuna umwansi tudakeneye SADC tudakeneye Monusco tutanakeneye EAC ndumva wenda nsubije mu buryo burambuye ariko kwari ukugira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza
urabisobanuye usibye ko bihita bizana n'ibindi bibazo byinshi kubera ko nyine tuba turi mu kiganiro ukomoje kuri izo ngendo zose Patrick Beto ateganya gukora abanaliste bamwe bakritika ko akora ingendo nyinshi wa mugani bakumva yuko akwiye kuba muri Congo akayashyira ofisiye muri Kivu akaba nka Zelensky wa Ukraine. Zelensky akorera amanama kuri videoconference ari kuri zone y'intambara bigaragara ko ari commander in chief ayoboye urugamba muri Ukraine hari abakeka ko faci yabavoyaje cyane kuruta gufokisinga ku ntambara bumva yuko akwiye kugabanya ingendo ahubwo agashyiramo combat ya gisirikare akajya muri zone y'imirwano ofisi akayimurira hariya utekereza iki kuba baba bakoreza ku mantene
ndumva ari ugutekereza nabi cyane ni ugutekereza nabi cyane presence ya Felix Tshisekedi ni urajya kwikorera za Charles de Komba zose yikorere na mashini gani se yikorere na za kayikorere n'ibindi byose na za grenade abari ujya kurwana kuri front ntacyo bivuze ntacyo bimaze ingendo za Felix Tshisekedi zifite akamaro cyane zifite ico zamariye Congo kuko hariho na za declaration zimwe na zimwe agenda akora iyo yagiye yakabaye azikoreye ku butaka bwa Congo zitakagize impact cyangwa ngo zumvikane nguko yazivugiye iyo ngiyo yagiye ico ni icya mbere icya kabiri akoze za sorti nyinshi ariko zikaba ari sorti zizana umuti kuri kiriya kibazo Kongo ifite ikibazo kiri hehe icya gatatu ndumva yuko abantu batekereza yuko Felix yakagombye yego nawe hari igihe yigeze anabivuga ati ngiye gufata quartier général yanje nyimurire muri este kugira ngo nkurikiranire hafi bya hariya mon frère Zelensky nawe iyagiye muri Donbass abagiye gusura abasirikare be bari kuri front nawe ntiyigeze yimura icyicaro kiwe ngo agikure Kiev aje muri Donbass abo bantu nabanga Felix Tshisekedi niyo yabi Kinshasa afite abantu bakoordinatinga ziriya ntambara afite abantu babishinzwe murabona ko ejo bundi tuvuge Chiwewe Christian Chiwewe umugaba mukuru w'ingabo akoze turi yose ya este yahereye Kisangani aramanuka ajya muri Ituri ajya kuri Goma anyura Bukavu anyura Kalemi ajya Lubumbashi abona subiri Kinshasa yarari muri uwo murimo rero ntago numva ko yego Felix ni umugaba w'ikirenga ariko ntago bisobanura yuko ari ugomba kujya kuri front icyo akugombye gukora ni ugukoordinatinga kiriya gikorwa cyose muri rusange kiri muri ziriya ntambara ariko nanone sorti za Felix Tshisekedi ntago zidezavantaje igihugu ahubwo kizana avantaje nyinshi rwose so kandi siwe gusa ugenda yagenda aba afite za delegation zajyanye nawe buri muntu muri izo delegation aba afite icyo ashinzwe sinumva yuko nawe yapfa gufata abantu Kinshasa ati muze mwikubite mu ndege tugende ari ntacyo abajyaniye so ubwo rero nk'ejo bundi tuvuge ejo bundi yagiye Botswana andeho yakiriye kibazo cya security cyamujyanye ababikurikiye bamubonye ko yagiye gusura n'uruganda rwa Diamond rwa Diama ajye kureba ukuntu uru ruganda rukora niba ari no gukopera y'ubwenge abukopereyo ariko ku buryo n'ejo bundi dushobora kumva yuko noneho bwa bwenge yakuyeyo kubera ko yagiyeyo twazagira rwa ruganda sasa muri Congo natwe rutunganya Diamond muri Congo kandi yaba ari avantage y'igihugu kuko murabizi yuko après le Botswana na ko après le Congo Botswana iri ku mwanya wa kabiri mu guproducing iriya Diamond so ubwo rero hari ibyo abantu bagomba gukritika ariko gukritika nabyo bikabije bidafite intego birazambya
no urakoze kuko ubutumwa turareba muri iyi myaka icumi kuko nifuje ko twubakira kuri iriya nama ya cumi na rimwe iriya cadre ya treaty ya Addis Ababa yashaka ko Kongo igira amahoro kandi nawe tukuzi muri iyi myaka icumi
Serge akantu ushobora kongeraho aho ngaho turimo turareba imyaka icumi ariko ya myaka icumi ntituyishyire kuri Felix tumushyireho imyaka
turashyira kuri administration ya Congo muri rusange
yes tuyishyire imyaka ine aba ariyo dushyira kuri Felix imyaka ine indi itandatu tuyishyira kuri Joseph Kabila wakagombye kuba wararangije biriya uranyumva mu frere kuko ukurikiye ahangaha hashize ngo ibyumweru hagati ya bitatu na bine nari ndi kuvuga kuri cano yanje ibijyanye na y'amasezerano yose abantu bajya bumva navuze ku masezerano naranayasomye yose ahangaha kuri cano yanje amasezerano ya yandi yitiriwe M23 bakoze kuri 2023 z'ukwa gatatu 2009 narayasomye ayo masezerano ntabwo yakozwe n'iyi guverinoma iriho yakozwe niyo guverinoma yari iriho ya kabiri icyo gihe ndetse n'andi masezerano yaje gukurikiraho yo muri 2013 nayo ntago yakozwe n'iyi guverinoma iriho yakozwe niyo guverinoma ya Tshisekedi yari iriho icyo gihe noneho niyo mpamvu abantu ntibakaje baterura iby'iyo myaka icumi byose n'ibyo byasohotse muri iyo akoro cadre ya Addis Abeba yego birumvikana yuko niubazwa igihugu ubungubu Kabila kimara kumutransferinga ubuyobozi n'ubushobozi niwagomba kubibazwa ariko noneho abantu nibumve yuko ku rwego rwe muri iyi myaka ine akoze byinshi cyane bikubye nk'inshuro zingahe ibyo Kabila yaba yarakoze muri ya myaka icumi n'umunani ku buryo Faci iyo aza kuba ari we ufashe ya myaka icumi n'umunani uko ari kwigaragaza ubungubu ntabwo naje kumwamamaza ahangaha ariko nkunze kuvuga ngo utemera yuko urukwavu ruzi kwirukanka aje yemera utemera urukwavu nibura aje yemera ko nibura ruzi kwirukanka cyangwa se natanemera ko ruzi kwirukanka azemere ko ruryoha
yes no tobe aho turemeranya kuko tugiye ku nyama y'urukwavu twese twarukunda ariko tushyize abantu kuri kamera benshi babwira ko batarurya ariko inyuma y'urusika behind curtain barurya kuturusha twese
cyane rwose cyane
ya ariko government inshingano za government burya ni zimwe kandi guverinoma ni continuity iyo uvuyeho guverinoma irakomeza utangiraho byari bigeze ugakomeza iyo credit yo faci turayimuha kandi turabyumvikana gusa nyine ikibazo kiri aha ngaha no kureba iyo dushuje amaso inyuma dukora overall tugira ngo turebe big picture ibi byose ntabwo twabikwepa wari ukomoje ku kintu cy'ayo masezerano ya 2023 wenda tubaza kukinjiramo tukigarukemo ariko nanone wakomoje ku kintu cy'ubugambanyi bukorerwa Congo ubugambanyi bukorerwa Congo ntabwo ubugambanyi bukorwa gusa n'u Rwanda hari ibindi za powerful country cyangwa institution zikomeye nk'u Rwanda zikora ubwo bugambanyi ni ikintu gikomeye cyane iyo uvuga ubugambanyi abantu babyumve bati babifate bati kuko ubugambanyi ntabwo bukorwa n'ibigo by'abaturanyi biriya bigo by'abaturanyi ntabwo byakora ubugambanyi bwabasha gukora invasion muri Congo mu myaka 25 wakomoje no kuri EAC nk'umuryango uyibuke ko EAC kimwe muri tereti ifite wakomoje ku kintu cyo kuvuga ngo abantu baza gutura hariya cyangwa baza muri Congo kimwe muri tereti za EAC ni uko hari ikintu cya free movement cyangwa ikintu cya free movement of good and person peoples bagomba gutura urujya n'uruza rw'abantu bashobora gutura mu gihugu runaka bidateye inugunda ibyo biri muri EAC Congo ijya kwinjira muri EAC yari izi ko iyo tereti zayemera abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kujya muri Congo bagakorera business bakajyana ibicuruzwa abakongomani bafite uburenganzira bwo kuva muri Congo bakajya mu Rwanda bagaturayo cyangwa bagakorayo business ibyo ntabwo byateza intugunda ariko ivuga ubugambanyi ni ikintu gikomeye cyane ubona ubugambanyi bukorwa nande umbenya mu mbezi
kumbajije ikibazo cyaba topic ikiganiro cyose ra mbuze ubugambanyi Congo ikorerwa noneho nkabuvimuzi bwose nicyo kibazo cya nyuma nabansubije kuko cyagenda kikagera ku gihe turarangiriza ariko reka mvuge mu buryo buvunaguye cyane Congo irakorerwa ubugambanyi mu buryo buzimbye cyane wa mugani w'abarundi byaba ku bana bayo bonyine ubwabo cyane rwose kuko iriya ngirwa ya M23 yonyine ubwayo n'ubugambanyi n'abagambanyi babi abanyekongo bake barimo kuko iriya ya M23 ntawutabizi ko ari u Rwanda ariko bamwe barimo b'abanyekongo biyizi ko nabo ari abanyekongo n'abagambanyi babi kuko nta zindi nyungu bari kurwanira hariya miliyoni cumi na zingahe z'abene wabo bamaze gutikura bakabica nta zindi nyungu bagendereye hariya atari inyungu za Kagame nawe ugendereye inyungu zaba muri inyuma urabizi ko Kagame amaze gusohoka sinzi ko icyo kintu wamaze kugisoma yasohotse kuri liste y'abaperezida b'abanyafurika bakize cyane bamushiba nabonye bamubarira miliyoni 510 z'amadolari yibitseho akeshiki ubo bugambanyi nyine. So ubwo rero ubugambanyi buhera mbere na ndere muri Kongo ubwaho ntitwabura kubivuga burya ngo uje gukoma urusyo akoma n'ingasire. Dufite abanyekongo b'umutima mubi bafite avidity iteye ubwoba, bumva yuko babonye ifaranga imbere yabo rwose igihugu bakigurisha cyangwa se baranakigurisha. Turabafite muri Kongo, bamwe nabo ngabo ba M23, abandi nabo ngabo bafata nk'amabanga y'igihugu, amabanga y'ibisirikare bakayashikiriza RDF cyangwa se iyongirwa M23. Ubwo ni ubugambanyi bukomeye, ubwo ni ubugambanyi bukomeye. Se abagambanyi nk'uko nakubwira gati baratandukanye. Kagame ni umugambanyi kuko mbere na mbere ni igihugu gituranye, kandi Kagame azi yuko ekonomi y'u Rwanda iradependinga nanone na ekonomi ya Kongo nk'igihugu gituranye, kuko turahahirana province ya Nord Kivu na Gisenyi ndetse kugera i Kigali barahahirana, province ya Sud Kivu wambutse Cyangugu kugeza i Kigali barahahirana, ugiye za Uvira ukambuka za harya bahita gute ya frontiere nuko nyibagiwe hariya za Bugarama, nabo barahahirana. So ubwo ngubwo rero kugira ngo we arebe inyungu ziwe gusa n'inyungu zaba mohereza muri biriya akora byose, nuko aza akabanza akagambanira Kongo, akagambanira n'u Rwanda rwe na wanayoboye, dore ko n'ejo bundi cyakora we kugambanira Abanyarwanda kandi anabayoboye ntacyo bimubwiye, kuko n'ejo bundi yarabyivugiye ati njewe ndicuza kuba ndi umwe muri mwebwe. So ubwo rero u Rwanda n'urugambanyi, ariko abatumva ari Abanyarwanda n'abari mu Rwanda batwihanganiriye imvugo, kuko burya ngo zitupamo nkuru, nta kundi twabivuga. Niyo tuvuga u Rwanda tuba tuvuga Kagame n'agatsiko kiwe, ingoma yiwe, mputo zayoboye. So abagambanyi ba kabiri ni ibi bihugu bishaka amabuye y'agaciro ya Kongo muri iri terambere ry'iki gihe turimo, development na technology. Gunda kubivuga, umuntu wese wibitseho smartphone mu ntoki, umuntu wese uzi ko akoresha laptop n'izindi koranabuhanga, aya mamodoka ubungubu bari gukora ngo atwarwa na za bateri z'amashanyarazi n'ibindi, izi za metro tugendamo ahangaha muri ubu Burayi, ndetse n'indege zimwe muri ibi bintu bya spatial biziriya za biriya byuma bigenda bikajya ku kwezi bikajya hehe, biriya byose izinshi birakorwa n'amabuye y'agaciro 80% aturuka muri Kongo. Iyo ubabajije ugiye nko kuri Samsung, ugiye nko kuri Tesla, ugiye nko kuri Apple, ugiye nko kuri Huawei, ugiye nko kuri ziriya nganda zose zikora tuvuge za telefone na za computer, HP sinzi n'ahandi n'ahandi, ukajya kubabaza ukuntu babona ziriya matière, nta nzira nimwe isobanutse bakwereka, ahubwo ni fruit n'amatunda ya buriya bugambanyi nyine. Uko babukora kose bagomba kuba bafite abantu bakoresha mu karere entre autres nka ba Museveni na Bakagame, kugira ngo bagere kuri ariya mabuye y'agaciro mu buryo bubahendukiye, cyangwa se rimwe na rimwe bakayabonera ubuntu. Ariko ayo mabuye y'agaciro nta handi bayabona anyuze, abayanyuze za Kigali, abayanyuze za Kampala. So donc ibi bihugu cyane cyane na biriya za G7 ibihugu bikize cyane, kuko ni nabyo biberamo iryo terambere cyane cyane, n'abagambanyi bahambaye, kuko ubabwiye ngo ziriya ntambara zirangire ntibazirangiza, ntibakunda ko zirangira, kuko kubaho kwa ziriya ntambara birabaprofita kurusha uko Kongo yagira amahoro. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, le multinational n'ibihugu bihambaye b'ibinyambaraga kuri iyi si ntibyakunda yuko hariya haba amahoro ngo Kongo iprofite kuri buriya butunzi bwayo, kuko bazi yuko Kongo iramutse igize amahoro ikagira n'uburyo bwo guprofita kuri buriya butunzi bwayo, ntago yabiki batega amaboko ngo idependinge nabo no kumyenda n'amadeni byabo. Ubwo rero icyo bagomba gukora ni ukugambana nta kundi. So ivyo bihugu biragambanira Kongo byanga byakunda. Kuko bitabaye ibyo nibo bakabaye ba mbere kwiyopoza kuri biriya bintu bumaze, ariko wumva mon frère uziko miliyoni 12 Kongo imaze gutakaza, ni nkaho wafata igihugu cya Denmark ugafata n'igihugu cya Belgium ububirigi ubivanze hamwe abaturage bacu nibura nibo bangana n'izo miliyoni 12. Ni ugufata iki gihugu ntuyemo cya Finland inshuro zibiri abaturage bagituyemo ukabatsemba, nizo za miliyoni 12. Ariko dore isi yose igize gute? Iracecetse. Abandi bagambanye n'abahe? Ni UN. UN ibise amaraporo n'amaraporo y'impuguke zayo bwite, harimo entre autres n'iriya raporo ya mapping report, nayo irabitswe. Nyamara kubera iki babibitse? Twarasakuje buri gihe turavuga, Mukwege yazengurutse isi yose avuga ati il n'y aura pas de paix sans justice, ntibizigera bigaragara, amahoro ntazigera aboneka hatabayeho ubutabera. Igihe abantu bamaze basaba urukiko rwazacira imanza abakoze amarorerwa muri Congo kugira ngo iriya impunity irangire, kubera iki batumva uko gutaka kw'abanyekongo n'abandi ngo uru rukiko rushirweho? Nyamara ku Rwanda nyuma ya genocide byatwaye amezi 6 gusa, kandi iyo genocide y'u Rwanda bakunda kuvuga hagiye ngo yaguyemo abantu bangana gutera ngo ni miliyoni, sinibuka iyo mibare neza, ariko ubanza ariko RPF ikomeza kuvuga. So noneho amezi 6 gusa bakaba barahise bashiraho uru rukiko. None Kongo y'ubwayo imaze gupfusha miliyoni 12, kandi nyiri kubigiramo uruhare baramuzi, ntabwo ari byo guca imbere n'inyuma, ndetse no muri za raporo zabo barabibitse, nabo ubwabo barabyivugira ati ntibikiri byo gushakisha. Ariko ubugambanyi buri muri biriya bihugu bihuriye muri Loni, muri Conseil de Sécurité ya Loni, ni ubugambanyi bukomeye buhambaye abantu bose turabibona. Bitabaye ubugambanyi pourquoi ces deux poids deux mesures? Urebye situation ya Congo ukajya kuyigereranya na situation ya Ukraine, c'est identique, n'ibintu bisa, n'ibintu bigiye kumera kimwe neza neza. Ni igihugu cyatewe n'ikindi gihugu gituranye, kandi urebye neza ideology rimwe na rimwe hari aho zihurira. Kuko urumva Kagame aravuga ngo ni ubutaka ari kujya kugarura, Putin nawe ati hariya n'ubundi n'Uburusiya tugomba kuhigarurira, kandi bahubwo yaranahigaruriye kuko yahereye muri Crimea. Crimea yamaze kuyigarurira na Donbass arayifite ubu ngubu. None Congo Kagame amaze imyaka n'imyaniko, amaze kwicaho 2012 kugeza noneho, kubera kwifuza kwa cyane n'impamvu yagiye akoresha zose zaragaragaye ko zidafatika, kavuga ati hasigaye n'ubutaka, niyo ya expansionism. Kandi bitabaye ubugambanyi bwana Serge ndetse n'abari kutwumva, Kagame ntabwo yagomba kubaho muri ya impunité délibérée, kuko bariya ba multinationale bamushyizeho hariya kubera inyungu zabo, ni nabo batumye kugeza ubu ngubu Kagame agikomeza gukora ibyaha byose akora muri impunité totale. Harya impunité mu Kinyarwanda ni ukudahana, muri kuriya kudahana kose guhambaye. Ariko burya ngo urutinze ngo ruba amaherezo ruhinyuza intwari, niyo bizashira bijya ngaho muri muri menshi, simvuge muri make kuko nagisubijemo ibintu byinshi, ariko nuko nagusubiza icyo kibazo.
Ni ngombwa kuko nkuko nyine abadukurikiye tumaranye uyu mwanya barimo kubyumva, turagira ngo turebe ishusho ngari y'ikibazo kiri hariya. None uko bisobanura ombe, ahubwo ari ukwiye kuba advisor mu banyapolitike ba Congo, ukagira icyo ubabwira kugira ngo bumve neza ikibazo uko giteye. Conscience y'abalideri, tumaze kuvuga ko Faci ibyo akoze muri iyi myaka ibiri, kuko wavuze ko ibiri yarwanaga na n'iriya mariage yari arimo na FCC na Kashi, ati inyo sakre nibwo itangiye kugaragaza ko ufite imbaraga ukeka ko conscience y'abakongomani yamaze kuba eveye imaze kumva ikibazo
abanyekongo conscience yabo n'ubu nararibonye donc comment le dire mu gifaransa baravuga ngo l'expérience m'a rendu sage ibibazo abanyekongo banyuzemo kuva 96 izi ntambara zatangira nibyo nakubwiraga tugitangira iki kiganiro te abanyekongo bamaze gusobanukirwa iriya ntambara bamaze kumenya yuko ziriya ntambara nta gakiza kabo kari muri ziriya ntambara ndetse ni nayo mpamvu ubona ko mbere Kagame ajya muri Kongo bavugaga yuko ngo bagiye guharanira uburenganzira bw'abavuga ikinyarwanda birangira bahiritse mu buto impamvu ziwe yaje kugenda zihindura uyu munsi bibaye FDLR ejo bibaye uburenganzira bw'abarwandofone n'abatutsi batuye muri Kongo ejo kugeza ubwo bibaye ngo ni ubutaka none kuriye guhindagurika kwa buri munsi nuku navuga gute ni uguhuzagurika guhuzagurika nako kubera iki kubera yuko nta mpamvu afite ifatika y'iriya ntambara none uko guhuzagurika n'uwo mubare munini w'abantu bamaze gupfa hariya n'abadeplase bari mu gihugu imbere n'impunzi zose ziri hanze biriya byamaze gufungura abanyekongo ubwenge ku buryo kugeza ubu ngubu abanyekongo rwose nuko ubushobozi batabufite cyangwa se ubumenyi batabufite ariko nabo bageze ku rwego bashobora kwifata nk'abanyayikrene kandi ejo nakoze ikiganiro ndi gukangurira abanyekongo mbabwira ati ziriya M23 bamwebwe muturanye nabo uwafata ibuye uwafata icumu uwafata umuhoro uwafata imbunda uwafata iki ariko akivuna bariya banzi bantuze ba RDF M23 ni mu burenganzira buri munyekongo arekurirwa n'itegeko nshinga article ya 64 y'itegeko nshinga rya Congo iravuga yuko umunyekongo wese afite devoir yo kuburizamo umuntu wese cyangwa ikintu cyose gishaka guhungabanya umutekano wa kiriya gihugu ubwo rero abanyekongo iyo baza kuba bafite ubushobozi nabo bwo gukora ziriya za Molotov ziriya abanyayikrene basanzwe bakora bakomeje gukora kugira ngo bivune Putin yewe abanyekongo aho bigeze motivation bafite nabo bakabaye bazikorera ni muri ubwo buryo rero bwana Serge ndetse n'abadukurikiye nagusubije nti abanyekongo bamaze gusobanukirwa kiriya kibazo ku buryo buri hejuru cyane buhambaye ni nacyo nanone cyatumye kugeza ubu ngubu iriya M23 irangirira muri za quartier runaka itabashije kugira wa muvuduko yari ifite kera iyo M23 RDF batabashije kugendera kuri wa muvuduko bari bafite kera kuko iyo udafite abaturage inyuma yawe nta rugamba ushobora kunesha niyo mpamvu nambabwira nti yaba bakamenyaga yuko Kagame ari kubashuka ubusa gusa ari kubicira ubusa gusa ariko iriya ntambara ntacyo izabagezaho namba kabone niriya balkanization igitekerezo cya balkanization nacyo ubwacyo ntacyo kizabagezaho rwose ubwo rero nakubwira nti abanyekongo bari plus que motive bari motive kurusha uko byakigeze bibaho rwose motivation bafite iteye ubwoba
urakoze cyane Pastor Umbe ndemeranywa nawe turimo turaganira kugira ngo nyine dufashe abantu mu mitekerereze no mu myumvire hari umuntu ati umbarize Pastor Umbe haravugwa ruswa nyine irimo gutangwa muri Wazalendo ubwo wenda ufite amakuru abitubwira ruswa
ihangane just amasegonda kangahe ndaje
bazi nta kibazo rwose ndagutegereje mu gihe dutegereje nyine Pastor Umbe reka tube tureba ibitekerezo mwatanze hano kugira ngo tubyifashishe kandi tubashimire mwese urimo kwandika reka nshimire Change Revolution ubushobozi barabufite nta bushake bubarimo okay ubwo ni kubitekereza tugomba kwibaza impamvu ki wa mugani ubushake batabufite kandi bafite ubushobozi burya ni capacity iri mu bintu byinshi cyane harimo capacity imene ni uvuga ngo ni ubushobozi abantu bifitemo burimo ubwenge burimo strategi urimo amafaranga umuntu yarambwiye ati ariko ni gute tuvuga ngo Kongo ntabwo ifite ubushobozi abakongomani ni aba mbere kuririmba ibyo ndumva ntawabahiga mu n'abartiste kuririmba bazi guhanga abakongomani ni abahanga ukwica abaprofeseri turabafite b'abakongomani benshi abashakashatsi turabafite benshi abakongomani ubwo ndavuga ko bahiga abanyarwanda cyane mu nyumve neza abakongomani tugiye muri siporo baraduhiga n'abasportifu kuturusha abakongomani yewe ibi byose baraduhiga cyane nk'abanyarwanda ariko kubera iki RDF yakwigamba ko ibahiga mu gisirikare kuko burya igisirikare ntabwo ari uvuga ngo gusa ngo ni ibigango igisirikare si ubwinshi bw'abantu niyo conscience niyo n'ubwo bwenge n'ubwo bushobozi abakongomani bafite bahiga abanyarwanda mu bintu byose ariko umuntu akaba namubwira ati no mu gisirikare burya baturusha ubushobozi gusa ikibazo bafite ni buriya abagambanyi ombe nyamombe zatubwiraga kugambanirwa icyo kintu ombe narimo gusoma ibintu abantu bandika mu bitekerezo ahangaha mvuga ni abakongomani iyo tugeze mu bahanzi abahanzi indirimbo baraduhiga twajya mu mupira w'amaguru baraduhiga twajya mu bukorikori baraduhiga ariko byagera mu gisirikare niho wumva RDF yigamba ko yakwekeraza FARDC umuntu akambwira ati no niba baduhiga mu bintu byose no mu gisirikare bari capable ahubwo ni ukureba ubwo bugambanyi kibutera umbenya mu mbezi
ndagusubiza mu buryo bubiri icya mbere ni uko abasirikare nta kuvuga ko Kongo irusha nako u Rwanda rurusha Kongo mu mbaraga za gisirikare ni ukwibeshya cyane kuko mwibuke yuko ziriya ntambara ni urugamba rurwanirwa ku butaka bwa Kongo bibuke yuko muri responsabilite zo kwivuna umwansi Kongo ifite na responsabilite yo guprotectinga abaturage bayo imbaraga z'u Rwanda imbaraga z'igisirikare cy'u Rwanda twazimenya umunsi ruriya rugamba rwazaba rwambutse umupaka rukarwanirwa ku butaka bw'u Rwanda niho izo mbaraga zazamenyekana kuko aho ngaho ntacyo Kongo izaba kuko Kongo irarwana ukuboko kumwe ishaka kurengera ubusugire bw'igihugu cya ariko ku rundi ruhande iri guprotectinga n'abasivile bayo ku buryo imbaraga zose yumvaga ishaka gukoresha muri ziriya mbaraga muri ziriya ntambara itabasha kuzikoresha kugira ngo itaza gusanga ahubwo ubwayo uri kwihekura naho uru rugamba rubaye ruri hariya rwambutse imipaka ruri mu Rwanda urumva ko Kongo nayo ibishaka sasa gukoresha imbaraga kubera yuko izi yuko yego izaba ifite ukurikije amategeko mpuzamahanga izaba ifite nanone devoir yo guprotectinga abasivile b'abanyarwanda muri iyo ntambara kuko FARDC izaba itarwanya n'abasivile b'abanyarwanda ariko nanone ntago byaba bigifite ya sura nk'uko yakaba yari guprotectinga abasivile bayo bwite muri Congo so icyo ni icya mbere erega kuba bariya bafite uburyo bacengera mu mashamba bakisanga muri Congo nuko ntago navuga yuko iri ari intambara twari twajyamo intambara nyayo ya ntanyandambara izaba umunsi muzumva ngo iriya ntambara kuko byanga byakunda Kagame nakomeza gushinga ijosi byanga byakunda iriya ntambara izambuka umupaka irwanirwe ku butaka bw'u Rwanda kandi icyo mbabwira abantu babikurikiranga ariko iriya ntambara niramuka yambutse umupaka ikajya ku butaka bw'u Rwanda ntabwo izarwanirwa igisenyi ntabwo izarwanirwa iruhengeri iriya ntambara niyambuka kuwa mbere kuwa gatanu izaba iri kurwanirwa nako i Kigali byanga byakunda erega kariya gahugu sukoyi yonyine kuva igisenyi ijya i Kigali ni iminota ingahe ziriya zindi ndege za karahabutaka bamaze kuzana abatabizi zamaze kugera muri Kongo ahubwo nukubara amasegonde guhumbya no guhumura ziri i Kigali none se kuzana indege eshanu zikataka Kigali bakabombarda za stoke za za gisirikare za quartier générale za gisirikare impa bitwaye iki hariya niho imbaraga zizagaragarira hamenyekana ati aha buryo umusirikare w'umunyekongo n'umusirikare w'umunyarwanda ninde ukomeye naho turiya to kujya mu ishamba bakihinduranya bakarasa bakagira gute kongo igasa n'iri gutekitinga abasivili bayo ikiretira ika repli strategique n'ibintu nk'ibyo u Rwanda cyangwa RPF kwirata y'ukwirusha irusha par de simbaraga kuriya n'ukwiyemera kudafite rwose n'impamvu n'imwe nta naho bihuriye so icyo ni icya mbere icya kabiri abo bagambanyi rero nibyo twavugaga bwana Serge ati bariya bagambanyi kubarangiza muri kiriya gihugu niyo mpamvu nabyise mu gifaransa indefi ni defi kuko ntago wapfa gufata abagambanyi bose bamaze gukwirwa muri kiriya gihugu byaba mu nzego za civile iza politike n'iz'igisirikare ngo mu kwezi kumwe amezi abiri atatu ubu barangijemo ni ukuvuga yuko Kongo ifite intambara nyinshi iri kurwana n'ubwo bugambanyi iri kurwana no kumvisa amahanga iriya ntambara iri kurwanya no kugira gute kuderwandaliza institution zazo ikagira n'uro rugamba nyine rundi ruri kuri front ahubwo Kongo yari amabuye rwose pe Kongo ntabwo isanzwe ikindi uragira ngo agahugu nk'u Rwanda kahura n'izo strago zose uragira kweri ngo bahagarara mu gisirikare umwaka umwe imyaka ibiri no naho Kongo imyaka mirongo itatu imaze muri ziriya ntambara yari ikomeye n'ubundi so naho ubundi kuvuga ngo tubarushamo tubahiga umupira tubahiga ndombolo tubahiga sinzi n'ibindi no mu gisirikare turabahiga pe uko byagenda kose rwose kuko uru rugamba umunsi rwambutse rukajya hariya mu Rwanda niho abantu bazasobanukirwa imbaraga za FARDC murakoze
urakoze cyane pastor usibye nyine ko tuba duha nyine agaciro ibyo twandikirwa kugira ngo tubiganireho ariko ubundi urebye Kongo ifite population bientôt izaba ari 100 millions u Rwanda ruracyari kuri miliyoni 13 nta comparaison ihari bigiye no mu kintu cy'amase ya population urumva 100 millions ikivara 100 millions abanyabwenge barimo nta comparaison nimwe ishoboka ku Rwanda nuko gusa mu Rwanda bigamba ko nyine bica bubaka killing machine u Rwanda rwigamba ko rufite killing machine ariko abakongomani bafite iyo human capacity ya y'ubwenge buhanitse bwo kugira ngo bahangane n'ibibazo byabo urumva ko neye kompara ntabwo wakompara ibi bintu bibiri
resource zose turazifite muri Congo bwana Serge ndetse n'abadukurikiye byaba ubutunzi bwo kwibikaho intwaro zose dukeneye ku isi ubutunzi turabufite icyatwicaga nanone abantu batari gusobanukirwa basobanukirwe ko no muri iriya myaka mirongo itatu yose Kongo imaze muri iriya ntambara yarwanye ziriya ntambara iri muri yambarwo donc minisiyo kuzibona byari za cooperation imbunda kuzibona byari za cooperation ku buryo n'amasasu babonaga bagombaga kubara nangahe arajya kuri iriya furo nangahe barahuriya musirikare nangahe barahereza uriya donc namwe mumve igihugu kurwana n'ikindi gihugu imyaka mirongo itatu cya kindi kikurwanya cyo ntambarwa ifite ahubwo weho victime ari weho uri muri yambarwo ninde muntu watinyuka kugaya Kongo ahubwo muri iyo myaka mirongo itatu yose donc resources zose potentiel zose Kongo irazifite pe zo kwibikaho umubare ishaka w'abasirikare imbunda n'indege by'intambara ikeneye ku buryo bwana Serge uburyo FARDC iri kwiyubaka uburyo FARDC iri kwiyubaka ubungubu kabisa n'abegereye Kagame usibye ko sinzi umusirikare wo muri RDF uherutse kumbwira ati ngo mujye mutugirira impuhwe kuko Kagame afite abasirikare afite abajyanama agira inama aho kugira abajyanama bamugira inama ariko abantu bakabaye begereye Kagame bakamubwiye ati sigaho izi ntambara kuko n'ukomeza ubushotoranyi bikazaba ngombwa ko Kongo yambukuriya mupaka muri Kongo hazabaho tragédie. Hazabaho apocalypse, une situation apocalyptique. So niyo mpamvu abantu ntibapime kugereranya FARDC na kandi abantu hari n'ikindi abantu batari basobanukirwa bwana Serif. Kagame buri mwaka asohora cadets. Abasuzo officier niko asohora n'abandi basirikare. Nyamara nta basohora bariya ngo kubera kurinda umutekano n'ubusigire b'u Rwanda. No. Nabivuza ahangaha yuko bariya basirikare b'u Rwanda ni produit commercial ya RPF. Produit commercial kukura bizi niwe agurisha muri za Mozambique, Cabo Delgado, niwe agurisha muri za Centrafrique, niwe atangiye kugurisha muri Benin, agurisha ba Ufaransa. Ubufaransa abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu nibo bari kurinda inyungu z'Ubufaransa hariya muri Cabo Delgado, nibo bari kurinda inyungu z'Ubufaransa hariya muri Centrafrique. Kandi kindi abantu bagomba gusobanukirwa nuko zambaraga Kagame yari afite kera ntabwo ari zagifite ubu ngubu, kuko asigaye ameze nk'igiti baciye amashami, ndetse imizi nayo bagatangira kuyikata indi kabiri kwirumbira no kubora. Gute se maze iminsi mbivuga yuko abari bashigikiye Kagame bamuvuyeho, ubu ngubu asigaranye imizi itatu gusa nayo idafashe neza. Abantu barabizi yuko administration ya Bill Clinton yari Kagame gusa, ariko ubu ngubu Kagame asigaye ajya muri Amerika akajya guhura n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Perezida mugenzi we w'igihugu atanazi ko Kagame ari mu gihugu nibanabizi akamuca amazi. Icyo ni icya mbere. Na Amerika ubwayo ntikimufite mu maboko yayo, isigaje ikintu gitoya gusikamuruka. Ni iki isigaje? Isigaje gusa iri kwiga uburyo yazasohora ya mapping report. Mapping report ntiyigireho impact, kuko byaba Amerika byaba Kagame bose iriya mapping report yabatunze urutoki. Umunsi Amerika ibifatiye umuti yabonye uburyo yabisohokamo bigasigaranamo Kagame akazasigara ariwe uri kwisobanura gusa, ndakurahiye Kagame kazaba kashobotse. Iyindi nkingi agisigaje yegamiyeho ni bari yabongereza kubera iriya dini bafite yo kugurishanya impunzi. Ni hariya basigariye naho ubundi Ubwongereza nabo suko bifite izindi nyungu bukura mu Rwanda, ahubwo ni iriya dini y'impunzi kandi nayo itazabasiga amahoro. Ikindi gihugu sasa si n'igihugu ahubwo ni Macron. Ahagaze kuri Macron gusa, kandi maze kubibabwira impamvu Macron nawe akimuhagazeho ni kubera ziriya nyungu ziriya Total iri muri Mozambique, kuri biriya biri muri Centrafrique. None akaba Macron yaramaze kubona yuko abo muri Afurika y'Amajyaruguru bariko baramusezerera, bariko baramuca amazi, none hagashaka ikindi sasa izindi mbaraga mwene wabo w'Abanyafurika bashobora kumva abo Banyafurika bene wabo muri Majyaruguru, akaba ari we Macron ashaka gukoresha sasa. Ni muri ubu buryo sasa ashaka gukoresha Kagame nawe nanone muri ayo Majyaruguru. Donc abo bantu uko ari batatu nibo basa naho bakimufashe kidogo, ariko nabo ntago biratinda, muzangayire byatinze nabyo ntibigitinze, nabo baramurekura uko biri kugenda, kuko diplomasi agisante ya Congo, diplomasi ya Faci iri ku rwego rwo hejuru cyane. Murakoze
Pastor, urakoze ku bisobanuro byawe, kandi turakumva neza rwose aho uhagaze kubaka nation kugira igihugu kize imbere inyungu z'abenegihugu. Congo rwose iza ku ikubitiro kandi rusha u Rwanda kure, nta comparison niyo nimwe ihari ifatika baba babitwandikira aha ngaha. Komantere z'abantu hano ziransetsa cyane, hari komantere umuntu yohereza ahangaha aravuga ati RDF imeze nk'umugabo urongora umugore w'undi rimwe gusa ngo akagenda yivuga amazina ko ari buzi kurongora kurusha abandi bagabo. Ombe urumva ibintu tuba turimo abantu. Muri make uzumve wa mugani
bamubaraka muganga. Uwo muntu yatekereje ibyo bintu amasaha angana gutera.
Nibuka mubaraka muganga yigamba ati Kongo ni igihugu tugendamo tugakora ibyo dukora tugagaruka twivuga imyato, ati ufite Rwanda ira tukoreza tukagerayo ariko reka dufate I topic nk'abantu donc tuve mu byo gutebya turebe ikibazo ko kiri serious kirakomeye warukomoje kuri ibyo byose u Rwanda rukora rurabikora common plan strategique bakora basigaye bavuga bati za African intelligence za African diplomacy bagaragaza bati Kagame ahantu asigaranye imbaraga nuko expandinga igisirikare cye muri Afrika hari mugenzi wanjye bisamaza sinze bankurikiye ukomeje kuvuga ati kuki mudatekereza kubona Kagame expanding igisirikare cye uzerantour ya Congo Republic of Central Africa tukaza tukajya muri Mozambique tukaza tukareba ubufatanye afite muri Zimbabwe tukaza tukareba uko arimo kujyana za ambasade afungura hafi ya Congo hose zimufasha kugira ngo ntaseroma gusa kuneka Congo no kugira ngo akomeze ashotore Congo no kugira ngo kontrole narrative y'abaturanyi uruhande rwa Congo ni strategy ire efficace ntituyifate nk'aho ari intege nkeya ahubwo tubire mu rwego rwa diplomasi ngo bavuga bati are expanding igisigare cye muri diplomasi nyamombezo
bwana Serge njewe n'abandi bona ukundi ahubwo nkuko nari mbivuze mu kanya Kagame ntahandi we ababona afite yifitemo imbaraga n'ubushobozi atari mu gisirikare kandi icyo gisirikare uko u Rwanda rugira abanzi barurwanya oya niyo mpamvu abantu bagomba kubisobanukirwa yuko kugwiza umubare w'abasirikare mu Rwanda nta kindi bigamije atari uguhiga impiya guhiga amafaranga kandi rwose reka nkubwire bwana Serge abasirikare Kagame yibitseho ubu ngubu umubare munini w'abasirikare sibyo bimuhereza imbaraga namba na busa shwi none se abantu bakurikiye amafilme ya kera kose cyangwa amateka Amerika yabaye imyaka ingahe iri kurwanya za Kamboji iri kurwanya za Thailand iri kurwanya yakuye yiki ntiyavuye yo izingiye umurizo mu maguru so Kagame bariye abasirikare bose yibitseho ntago ababitse kubera yuko azi yuko hari ufite igisirikare gikomeye cyangwa se u Rwanda rukeneye umutekano w'ikirenga kurusha ibindi bihugu no nabivuze na kare kose bwana c'est un produit ni produit de commerce icyo ni icyambere icya kabiri urebye abo basirikare yagiye ajyana uhereye aho yahereye abajyana muri za Darfur abari muri South Sudan ubu ngubu iriya kwa Salva Kiir abari Cabo Delgado muri Mozambique abari muri Centre Afrique abari mu gihugu imbe abazanye bose akabarura mu akabagarura mu Rwanda bwana Serge bari abasirikare ntacyo yabona abahemba nta naho yabona abashira alors kugira ngo yirinde icyo kintu nacyo gishobora kumuzanira umutekano muke mu gisirikare agomba kugira ahantu hajya kubahisha no muri uru rwego rero agenda bamwe akabahisha muri za Centre Afrique abandi Cabo Delgado abandi South Sudan noneho hari kugira ngo nabandi atangire aje kubahisha muri za Benin ariko abo bagitangiye kujya mu bihugu by'abisilamu yo ruguru ico bazahurirayo nacyo ndakibatuye kuko iriya ntago ari Congo ngo izabihanganira so naho ubundi kuvuga ngo ariko arakora de comment le dire ngo ni strategie yo kugira ngo azenguruka ibihugu bikikiye Congo ashiremo abasirikare nibihe se afitemo abasirikare atari Centre Afrique yonyine niyo South Sudan ni hehe handi se afite abasirikare bashobora kujya aho ari afite abo basirikare ariko burya ngo inyoni zijya inama abarinzi nabo bagindi uko agenda abikora gutyo Congo nayo ifite ukuntu ibyitegura si ngombwa ngo Congo ivuze induru kugira ngo bamenye ko nayo ifite strategi zo kwivuna uwo mwansi nyine kuko baramuzi ko ari u Rwanda bazi yuko Congo u Rwanda rufite abasirikare muri Centre Afrique kandi Centre Afrique ni ku muryango wa Kinshasa bafite abasirikare muri aho baba bafite hose ariko ntabwo abantu bajye bakabya ngo iri kwirazenguruka Congo nta handi izengurutse Congo usibye uwo mubare nawo mbarwa bafite muri South Sudan bakagira n'abandi bafite muri République Centrafricaine sinzi umuntu ejo bundi wanyohereje n'agafoto kari muri bikingi rwose bishinzeho ziriya nimero bajya batanga z'amaparcelle abantu baguze amahegitari u Rwanda rwaguze amahegitari y'imirima neza neza au bord du fleuve Congo ahantu kugira ngo bazabone uko yenda begera Congo ariko ibyo byose ni kijengu nk'uko abakasayi babivuga ngo kijengu kijengu bisobanura zero ntacyo bizatanga bwana Serge donc uko ifite imigambi yayo na Congo nayo niko ifite imigambi yayo ariko je vous assure il y aura un jour où le Congo écrasera ce petit Rwanda là. Je m'excuse de le dire comme ça ariko hari ukuntu Congo ishobora kuzahunyura kariya iriya ngoma ya bwana ariko nawe erega nawe iminsi ye nawe iranabaze ndimugire ngo aracyasinzira ikindi nshaka kubwira abantu badukurikiye turavugana n'abantu bari mu nzego zabiza politiki zabiza gisirikare mu Rwanda ku buryo igisirikare ubwacu wa RDF ubu tuvugana kiri divize kirimo ibice bibiri kirimo abakimunambyeho ariko kikagira n'abandi bumva yuko birarambiranye hari uwo navuganaga nawe ejo bundi w'umuofisa mu Rwanda ari kumbwira ati we don't understand why bagenzi bacu bajya muri za Cabo Delgado bakazagaruka bakirigita inoti abandi bakajya za Centrafrique bakagaruka bakirigita inyoti abajyaga muri za Darfur bagarukaga bakirigita inyoti naho twebweho ni ukujya muri Congo tukagaruka abagize amahirwe bakagaruka ari imirambo naho abandi hari n'undi ejo bundi wambwiye ati aha mwe murataka gusa ngo abanyekongo babahambye mu byobo rusange ati ibyobo rusange byo muzabihura na byari byinshi cyane ati ntago muzi abasirikare ba RDF bari mu byobo rusange muri Congo barutayenda n'abanyekongo RDF na M23 bashize mu byobo rusange so none bikaba bimumariye iki alors abo bantu bafite ubwoba yuko Kagame ku deploying abasirikare muri Centrafrique na hehe ngo ari kugota Congo ntago ari kugota Congo no.
Urakoze pastor nagira ngo tugaruke hanga rero ku kibazo nyamukuru ko twavugaga muri rusange ibiba byaravuzweho cyane Sadeke imaze kwemezwa ko igomba kohezwa muri Congo RDF yaravuze ngo Sadeke nitera abahungu babo baye 23 ngo ivari poste donc ni amaritikre yabo bandika mu Rwanda bati Sadeke ni dutera tuzari posta turwane nabo bati dufite amayeri menshi baturusha umwishi bazadutsinda ku rugamba byensire atari ko twe tubarusha amayeri menshi iki kintu cyaradusekeje kumva umuntu avuga ati nzatsingwa ku rugamba atari ko mfite amayeri menshi amayeri menshi avuze iki ombenya mwombeza uri umusesenguzi
Bwana Serge, mu gifaransa baravuga ngo un chef abattu est battu d'avance. Donc, umuntu uri kwitegura kujya mu rugamba agatangira agasoba mu mapantaro akituma mu mapantaro aba yarutsinzwe kera. Ubwabo bamaze ku declara gutsindwa ubwo banatsinzwe byarangiye. None ayo mayeri bafite sena yahe ko twamaze kuyamenya ni bya bindi byiswe ngo ubwenge bwa RPF ubwenge nyine kubesha kugambana kugira gute ariko ntacyo bimaze biriya ntacyo bimaze namba so amayeri bafite bavuga bafite ni kwa kundi ejo numvise harya ninde ejo wabivugagara yego ni wa munyamakuru ariko ubanza uriya mugore baramukanze di yabaye iki uriya mugore witwa Nibari Nkusi w'Imana
yahinduye umuvuno ubungubu nyine
baramukanze niwe ejo numvise ari kuvuga
ariko ni fopa blague baramukanze byinshi ntabwo ari we wivugiye ko yigeze kugira ngo muri gereza gusura ziriya mfungwa z'abanyamakuru ngo baramusaka ku buryo batacinze kuri private area ye ntabwo uzi icyo bakozeyo rero
ngo bagiye kumushakamo impapuro muri nyababyeyi rwose niko yabyivugiye bamukoreje nekoloji hariya rwose so ubwo rero ejo niho numvaga ari kuvuga ngo M23 nubwo nabo yasubiragamo ibyo bigambo ngo nubwo bazaza ari benshi bakayekraza ngo ariko ishobora kuziretira ikajya mu mashamba ikajikora udutero shuma igakora intambara zo mu ishamba ibyo nibyo ubwenge bari kuvuga se sasa rero burya ngo umuntu ashima ubwenge ubwe nyine washima ubwa utari wamenya ku estimating ubwundi gute ngo utazi ubwenge ashima ubwe siko bavuga mu Kinyarwanda none iyo bavuga ngo bafite amayeri menshi baba bazi ko abandi bo nta mayeri bafite n'ubugoryi bafite so bamenye yuko ruriya rugamba bararutsinzwe kera icyabatsindishije ruriya rugamba nuko nta n'impamvu zarwo bafite ayo niyo mayeri bafite gusa yo kubesha amahanga kwicisha abana b'abanyarwanda murari ya mashamba ariko ayandi mayeri se ni ayahehe ibirombe ntacyo ntabyo bagifite icyo basigaranye ubu ngubu kubera iriya EAC ni iriya frontiere ya Bunagana ariko nayo ejo n'ejo bundi EAC nimara kugenda iriya frontiere n'ubundi iragaruka mu maboko yacu nta kibazo n'utunguto bari kuvuga aho ngaho erega Kagame nawe se budget afite yo kuzamara imyaka yose mu rugamba agakomeza akayisapotinga ntazahabwa acukura nta korota acukura nabiki nta n'ibyondo afite w'abandi nta n'ubutuna afite w'abandi azakomeza kugeza ryari na bose n'abamuhizo ntwaro nibatangira kubona nta musaruro bikiri kuzana bazemeza bakomeze bajye batanga bo bapoteze so nta mayeri mbona aho ngaho nacyo biriya n'amatakira ngoye
none ombe kwibutse gatoya revendication wavuze ko nazikozeho kuri cano yawe benshi baranadukurikiye biryo bisubiyemo urabona yuko M23 iravuga yuko ingabo za EAC icyazizanye cyarukuza gukora buffer zone zone tempo bitandukanye n'ibiri muri declaration za akoro za Addis Ababa na akoro za akoro za Nairobi na akoro za Rwanda kuba M23 ibyivugira iti forces za EAC yarije gukora zone tempo hagati yacu na FARDC noneho tukajya ku meza y'ibiganiro nta hantu byanditse muri izo koro ukeka yuko M23 RDF yabisohora resikire zayo zitazwi osome ya Rwanda na Nairobi bakaba babitubwira muri media bavuga bati ingabo za Kenya zakoze akazi kazo hari kuba dusubira inyuma mu birindiro tugatanga ahantu twari twarafashe ari ingabo za EAC ziri kandi turemeza ko twabikoze neza angora ikaza nayo ikavuga amagambo atandukanye ikavuga iti turashima Kongo ko ikora ibyo yasabwe urumva EAC iravuga ko M23 ikora ibyo yasabwe angola ikavuga yuko amasezerano ya Rwanda Kongo nayo ikora ibyo yasabwe none wakinjiramo ikintu cya buffer zone tempo aya masekre turavuga ko aturuka he yakozwe na bande umbe nyamombezi
urakoze cyane bwana Serge bariya abantu ntaho bakiduhisha nibyo ibingibi navugaga mu kanya mu munota umurangiye navugaga ati utazi ubwenge ashima ubwe kiriya kinyoma cyabo ntabwo batabashije ubanza batajya bibuka yuko umuhungu wa Museveni yarabatamaje yabashize ku karubanda yabashize hanze ku buryo batari banazira muri Congo abantu bafite analysis zimbitse bari bamaze gusobanukirwa yuko bari abantu ntago bazi baje kurwana na M23 ni nayo mpamvu rugikubita batari bagira no ku butaka bwa Congo njewe nari napinze kera presence yabo hariya cyo ni icya mbere icya kabiri
ariko aho ntuharenge wayi wagize dute meme bien ava yuko badeployinga muri Congo ni ukuvuga rero ko ntiwemera iyi composition ya East Africa
ntago icuvuze ni nayo mpamvu ya mbere ntago nyemera icya kabiri ntago byumvikana ukuntu mwaba muri muri community imwe na wa muntu ukurwanya babandi muri community imwe nta na rimwe bari bamutunga urutoki ngo bamubwire kumugaragara imbona nkubone ati siga ibyo urimo icyo ni icya mbere icya kabiri mu frere gutandukanya Museveni na Kagame ni ibintu bidashoboka maze iminsi mbivuga no kuri cano yaje bari abantu bafite imikino barimo ibahuriza ku nyungu zabo rusange bakagira n'udukino barimo buri muntu ku giti ciwe hariya muri Kongo ku buryo Museveni ndakeka ashobora kuba afite ibintu aganira na Kagame bapanga na Kagame le reste ya East African Community batazi batanaganira akagira nibindi ashobora kuba aganira na African East African Community na Kagame ariko adashobora kuganira na Felix Tshisekedi ubwo rero muri ibyo byose ukumva yuko nindi ubihomberamo ni Felix Tshisekedi byanga byakunda kuko bari yabandi bafite utundi tunama bahuriramo bafite ayandi magambo izindi za salo bicaramo bakaganira ibyabo ariko Tshisekedi we atabasha kumenya nubwo iyo bigeze aho bamubwira ibyo kumuryamisha kumusinziriza bamwereka ko bari kumwe nawe icyo nicyo cyatumaga mbere na mbere jewe ntizera bariya bantu kuko gutandukanya Museveni na Kagame ni ibintu bidashoboka strategically cyane cyane ushingiye kuri iriya vision bafite ya Himatutsi Empire icyo ni cyane cyane icyo kigomba kumvikana so birangije rero umuhungu wa
umbe uvuze ikintu gikomeye cyane reka aho umbabarire se kukurogoya reka dupozing aho gato turebe imise ya Himatutsi Empire ukomojeho ukeka ko yakurite hagati y'u Rwanda na Uganda it's impossible ntabwo bishoboka kubera iki abantu bakumva yuko ariyo bashaka gukora ikispending muri Congo kandi turebye Uganda n'u Rwanda niho iyo notion iri wayi tubiha agaciro cyane tukumva yuko byajya muri East Africa hose ukeka yuko byakora muri Tanzania ukeka yuko byakora i Burundi byakora muri South Sudan byakora muri Kenya reka dufate umunota aho ngaho unsobanure wayi wumva yuko abantu babitindaho ombenyamombezi
aho turabyumvikanaho
turabyumva rwose kimwe aho ngaho
uranyemerera yuko Museveni nawe ari umututsi mu bandi
I don't know ntabwo nzi ubwoko bwe
yes Museveni ni umututsi mu bandi kimwe na Kagame ndetse n'abavuga hari abagenda bagacukumbura bakavuga ati byaba na Salva Kiir n'uriya Ruto nabo bakomoka dans des ethnies nilotiques ubwo rero reka nsobanure iki kintu bwana Serge abantu bajya batinya no
nagira ngo gisobanure ko impamvu nyikubaje nuko njyewe banavuka kuva namenye ubwenge iyi conspiracy nyizi mfite imyaka 14-15 RPF itera iyi conspiracy ndayizi twarayumvaga turi abana imyaka ngize ubu ngubu murandeba muranogosha ubwanwa kugira ngo budakura cyane iyi conspiracy ndacyayumva ombe ntabwo cyeka ko abantu bashobora kuba kugwa mu mutego conspiracy kuruta gufacinga reality
bwana Serge ndetse n'abadukurikiye batwumve ndashaka kubabwira yuko iriya gitekerezo cya Himatutsi Empire it's real ndemeza ijana kurindi ndashidikanya yuko Muhozi Kaine Rugaba kubivuga atavugishwaga ndemeza yuko Muhozi Kaine Rugaba no mu byo yapfuye na se kurinda yamukura kuri commandement y'igisirikare hariya niki kirimo yuko yashize amabanga hanze aho nidushaka tubyumvikaneho pe ide ya expansionisme donc niyo mpamvu iriya balkanisation bamaze igihe bashakaga yuko muri iyo expansionisme expansionisme tuvuga muri ibi bintu ntabwo ari expansionisme yo ku expanda u Rwanda no pas seulement ça ku expanda nanone l'ideologie Himatutsi donc nduze yabivugagaho kenshi cyane uriya Rwanda yarabivugagaho cyane abantu bakamugira umusazi but finally byaje kugaragara umuhungu wa Museveni wenyine Muhozi Kaine Rugaba yarabyivugiye rwose kandi kubivuga kose suko yari yacitswe nuko azi ibyo baganira na se na Kagame iyo bahuye n'abandi bahuje uwo mugambi noneho yaje gukanguka yabivuze kubera yuko wenda hariho des attentions z'abantu runaka yashakaga kuwatira cyangwa se yashakaga kuintimidatinga ariko aza gusanga yavuze ibintu bimukoraho kugeza ubu ngubu none uragira se ngo biri yarimo byo kugi Kigali akajya gukatisha Kagame za keke keke akabari we uba uwo gukata keke muri zantuze muri za anniversaire zuri ya muhungu se adahari nyina adahari nta mwene wabo uhari numwe uragira ngo biriya n'ubusase no biri hari kindi biri gusura kandi bifite aho bihuriye ni ideology ni nayo mpamvu ejo navugaga kuri cano yanje naravugaga nti Kagame ashobora kuva hariya ku butegetsi nejo bakamwica cyangwa bakamukorera kudeta nkuko la libra kiriya kinyamakuru la libra afrique ejo bundi cyabivugaga ariko ukazasanga ni Kagame ugiye ideology irasigaye icyo ni cya kabiri so ubwo rero abantu bavuga ati ni ukwivugira gusa hima tutsi impaya ni ibintu biba mu mitwe y'abantu ariko practically nta kiriho mon frère kiriho wenda ni tuzafata undi mwanya tuzakore sujet y'icyo ngicyo gusa nze nakiteguye bihagije tukiganireho none Kagame kurwanya Peter Nkurunziza ashakaga ko uriya mu president buyo yagaruka hariya yari iki nta kindi yaragendere yashakaga yuko mu Burundi habamo umuprezida w'umututsi mu Rwanda haba umuprezida w'umututsi muri Uganda kera baramufite none bakahuriza kuri sasa yuko bafite uburyo bwo kuwataka Sud Kivu na Nord Kivu icyarimwe none bakigarurira est yose sasa nayo bagakoramo ubundi buyobozi bwabo sasa ya mpire bashakaga sasa bakaba bayigezemo yose dore igitekerezo cyari cyo nuko caburijwemo donc c'est-à-dire kandi si Kagame na Museveni gusa babirimo il y a deux multinationales abantu bo muri uburengerazuba bw'isi abantu bo muri uburayi na Amerika bari babari inyuma muri ico gitekerezo ahubwo nuko Museveni na Kagame bananiwe kubikora uko bakabipanze nabashebuja bakomeje kubibahatira kubikora kuko nabo ubwabo Museveni na Kagame n'abandi babari nabo si ubwo ubwabo birakorerwa muri ubu burayi no muri Amerika donc igitekerezo cha Hima Tutsi Empire abantu ntibagire ngo ni zizani abantu ntibagire ngo ni ndoto it's real kandi nabashinze kukirwanya nabo bagomba gushiramo imbaraga kugira ngo gishoboke uriya muhungu wa Museveni kugenda kuri Kagame kuriya no kugenda asingiza ziriya events wa no kuzishigikira nuko we na se na Museveni hari indi migambi bafite ntago bashaka yuko Museveni nava hariya ubutegetsi bwazava mu maboko yabo bari gukora uko bishobotse kose ko bazasiga muhuzi asimbuye se noneho kwibikaho Kagame akabasa naho yibitseho bazariyeri nyuma yiwe ku buryo Kagame nibura ni uyu muhungu namara kubona ko ageze ku butegetsi isaza aba yataye imbaraga cyangwa se yanapfuye nibura azavuga ati mfite ya ntwari nyuma yanjye icyo abantu bagisobanukirwe neza noneho ku rundi ruhande akibikaho M23 muri Congo azi ati nanone iriya ntambara ibayeho nzaba ngifite abantu bazamfasha gukomeza ya ideology ya data duhuriyeho ndetse na Museveni na nako na Kagame so ibi ngibi abantu ntibabitekereza ariko mu bitekerezo bya Kagame mu bitekerezo bya Museveni no mu bitekerezo bya Kayinerugaba ibyo nibyo birimo kandi abantu ntibari gutekereza impamvu Museveni yabashije gukura umuhungu we mu gisirikare nuko ubanza nabo bafite mu itegeko nshinga ryabo yuko nta muntu ushobora kwitoreza igiperezida akiri mu gisirikare ariko nanone baza kubona ntago azabikora cya gihe amatora yegereje kuko abantu bose bazahita bamenya ati niyo mpamvu abikoze biba ngombwa ko abikora muri iki gihe ariko yifatishije nanone ari amafuti y'umuhungu we yamukorera ntago yamukuye mu gisirikare yamukuye kuri ziriya nshingano z'uko bari komanda wazangabo zirwanira ku butaka so ubwo rero ziriya politiki iyo bari kuzikora baragira ngo abandi bo tuba dusinziye abandi bo ntituba tuzi analizinga ntabwo tuba tuzizi turabibona so naho biriya bya politike yabo yo gutanganikisha abanyekongo bavuga ngo nakare kose ntibigeze baza muri manda offensive ahubwo bajanye muri manda d'interposition kuriya no kubesha kuko ntaho byanditse muri ari amasezerano byaranabapfubanye kuko muhuzi yari yatangiye kubivuga nabo ubwabo barabivuga ndetse bwana Serge n'abadukurikiye umunyamabanga mukuru wa EAC uriya honorable Peter Matuki Peter Matuki nawe ejo bundi yivuyemo yihereje muremure ngo arasubizana na president Tshisekedi ati wakagombye kumenya ko kuvuga ngo ntago dukora ibyo dushinzwe c'est de l'injustice c'est pas juste ati kandi urabona yuko abasirikare ba M23 bari kuva bavuye mu birindiro bari gukomeza no kubivamo so biriya sinzi ukuntu abantu bazi kariya gakino ko kujongola n'udupira gutyo basa n'abajijisha abantu so noneho njewe babaye bampaye uriya munyamabanga ngo mubaze ibibazo namubaza amasezerano yavugaga ngo bagomba gushira intwaro hasi bagasubira sabinyo aho baje bava none niba utubwira ngo barashize intwaro hasi mu rwego rwo kubahiriza ariya amasezerano bari hehe batwereke abo ngabo bashize intwaro hasi bari he bari sabinyo oya niba barashize intwaro hasi bakava mu bice bari barafashe izo ntwaro bashize hasi nimwe muzifite muzitwereke nazo ahubwo n'andi makuru dufitiye igihamya bwana Serge n'ejo nahoze mbivuga kuri cano yanje Kongo igomba kwitwara neza n'ubushishozi bwinshi cyane buhanitse bwo ku rwego rwo hejuru nibashaka gusezerera EAC ziriya ngabo za EAC kuko amakuru dufite ubu ngubu yuko hamaze gukorwa imigambi mibisha cyane yuko intwaro zimwe za kiriya gisirikare cya EAC barazisiga mu maboko ya M23 RDF hari ubwo rero icyakabi nibazisiga hariya mu maboko ya bariya ba M23 RDF ese tube shuwa tuinshuwaringe yuko uko baje bose bavuye Uganda Kenya na South Sudan bose barasubirayo so mon frère iyi nayo ni inguni abantu bagomba gucana amatara n'amatoroshi kugira ngo bayirebemo neza ubwo rero urumva yuko wende nagiye muri muzindi dimension ziri kure y'ikibazo wambajije ariko byari ngombwa murakoze
no ni ngombwa izo dimension zose zigomba kuba considere kubera ko ikibazo ntabwo ari ikibazo cyoroshye warubikomojeho kuko niba wibuka former commander General Nyaga uko yagiye biri mu itangazamakuru reaction ya Fatshi Beto yakoreye Gabarole muri Botswana warayumvise ukomoje kuri secretary Peter Matuki nawe wihaye gusubiza Fatshi Beto ku byo yavuze responsibility iri mu maboko yanyu abakongomani nimwe mugomba kwidefanda none tugaruka ngaha Sadek iraje bientôt tubyemere RDF iti niduterwa tuzariposta kandi dufite amayeri menshi ariko nanone bakagaruka bati impamvu turwanira ifite ukuri ombe umaze imyaka yose ukurikirana ibibazo byo mu karere twabitangiriyeho amadebe wagiraga muri 2013 abanalize b'abanyapolitiki mwahuriraga mu mpaka runaka uyu munsi ntabwo nkibumva usose zomera bagiye he revendication ufite 2013 zararangiye gerageza udusubize inyuma kuko ndagira ngo hari abantu bacya baba bari kuri aya macano yacu batazi impamvu ki waje muri iyi politiki impamvu ki wahagaze ukavuga uti ikiyoma ngomba kukirwanya ba basesenguzi mwahanganaga bavuga bati turanira uburenganzira bwacu muri 2013 bagiye he barabubonye cyangwa ntabwo babubonye baherereye magingo ya umenya mumbizi
bwana Serge urakoze cyane n'abadukurikiye Koffi Olomide yari aririmbye ngo lokuta eyaka na ascenseur verite eye na escalier mpe ekomi abatumvira ingara yarashakaga kuvuga ati ikinyoma kiza cyihuse muri ya mashini zamura abantu muri za etage muri ascenseur kikihuta atari kukuri ko kuza buhoro buhoro amaherezo bigashira kugezeyo ico ni cyambere ica kabiri nabivuze nahangaha hari n'ikindi rero bavuga mu gifaransa baravuga ngo la vérité est le meilleur allié du temps ou bien le temps est le temps est le meilleur allié de la vérité donc igihe ni yo nshuti nyayo yukuri nagumye kubibwira abantu ati ahangaha mvuga ibi hari abantu bagiye bangarukira bwana nyuma y'ibyo ngibyo ngo kubivuze ubu ngubu hari n'abakintelefone abambwira ati wavugaga ibintu ndikumve atari ku ubu ngubu twamaze kubisobanukirwa ubu ngubu noneho natwe dufite position ya yindi wahagazemo kuva kera kose babandi twahuriraga nabo muri za debate muri media international ubu ngubu bose barazimye nk'uko uri kuvuga abandi bacetekeshejwe n'igihe kuko nkubwiye ngo igihe ni inshuti y'ukuri igihe cyarabacetekesheje kuko ibyo bavugaga nta kuri kwari gushigikira ibyo binyoma byabo noneho kwa kuri nakomeje kubabwira ubwako kwagiye sasa kwishakira kwicira inzira kugeza ubu ngubu ku buryo n'abampingaga n'abandwanyaga icyo gihe benshi bamaze kungarukira icyo ni icya mbere icya kabiri se wabo kuko benshi muri bo ni abantu bakoranaga na Kagame iwe nawe wenyine nakubwiye ko ari kugenda ashira buhoro 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 nk'itabi mu nkono noneho uko se wabo agenda ashira imbaraga nawe agenda ashira bunyi bunyi wa mugani w'abashi n'abandi bose bumvaga yuko ari we bashigi niwe bashingiyeho niho niwe source y'imbaraga zabo ubwo nabo byanga byakunda urumva yuko nabo bagenda bashira imbaraga bunyi bunyi bakisanga hanze so none ga rero ukuri nuko ni byaba na Kagame nawe aho yicara ubu ngubu turi kukubwira nta mahoro afite nawe ari kwibaza icyamuha ngo izi ntambara akazivamo ariko noneho bigeze ni bya bindi byo kwihagararaho bya nta kundi nagira ariko nawe ahahagaze naho yicaye ubu ngubu siwe wabona ikintu cyamufasha ati ibi mbirekeraho bahereye bati nk'uko nabivugaga ati ni ukujya uzi icyo bahereyeho Serge bahereye ku kindi cyo kuvuga ngo inkambi z'abanyarwanda bari bahunze ngo barimo interahamwe ngo kandi bari hafi y'umupaka ngo babangamiye umutekano w'u Rwanda ngo kuko bashobora gutera u Rwanda baje kuva za Kibumba baje kuva hehe ahari hari izo nkambi baje kuva za Bishusha n'ahandi ngabo ni Kinshasa ikinyoma cya mbere kiba kiragaragaye yuko batari bakurikiye izo mpunzi kuko barazirimbuye barazitikiza n'uwo icyakora bakizikurikirana so icyo kinyoma kibi cyaba icya mbere Kabila agize gutya arababwiye ati mwaradufashije ngaho ga nimusubira iyo mwaje muva bafashe ba Nyarugabo bafashe ba Ondekane bafashe ba Ruberwa bafashe Sinzi bande ba ngabo basubiye kuri Goma bakoze RCD RCD nayo izana izindi mpamvu nazo zikinyoma ngo nizo kuza kurengera abanyamurenge n'abavuga ikinyarwanda none ubu byaje kugaragara ko yaba Nyarugabo byaba abo ngabo bose bari bibereye mu nyungu egoiste zabo bivuyeho ati oya igisirikare kiravangura sinzi n'ibindi kandi bwana ndakubwira yuko niba hari abantu bari represente neza mu gisirikare cya Congo n'abatutsi none Kagame akaza ngo agiye kurengera inyungu z'abatutsi ngo batisanga muri za institution z'igihugu dufite abaministre b'abatutsi dufite abajenero abakolonel abo hasi ntiwabavuga uko bangana b'abatutsi nayo iyo mpangu iza kugaragara kwari ikinyoma ejo bundi arahinduye ati no bari gukorerwa genocide tugende tujye guhagarika ya genocide none iyo genocide bayihagaritse iminsi ingahe ubu ngubu uko batakiri kuyivuga bwana Serge namwe mudukurikiye bigaragara nabyo kwari iki ikinyoma none ejo barahinduye ati nabyo ntibikibaye byo ahubwo ni ukujya kugarura ubutaka bwacu bwagiye muri Congo ya nabyo byagaragaye ko ari ikinyoma hari umunyamakuru ahubwo witwa Kennis mu Rwanda ejo bundi numvise nawe ari kwipasa muremure ati nibibesha gusa ati bazadusanga iyo uwabo aramubaza ati iyo ngiyo ushaka kuvuga ngo ni hehe ngo ni iyo ngiyo nyine ku buryo Kongo itazongera kwerekeza izuru ku Rwanda ariko ngo ari pasa muremure so ubwo rero ibi ngusobanuriye aha ni ukugusubiza ati bagiye he barahari ariko impamvu z'ibyo babaga barimo nizo baje gusanga atari zo bamwe bamaze no gusobanukirwa basanga ko bari gukorera Kagame kurusha uko bagakoreye igihugu cyababyaye ubwo rero mwana wa mama ndumva ari uko nakagusubije kuri iki kibazo pe barahari ariko inyungu bashiraga imbere ntazo ikinyoma ukivuga none ushobora kubesha none nejo ariko ntiwabesha iteka ryose
ombe nibyo uko ubivuga nyine kinyoma ntabwo cyahora iteka ryose wakomoje kuri geopolitique regionale ziriya ngendo ndabona abantu bazimbaza hano kuri WhatsApp urugendo rwa Muhoozi Kainerugaba rukomojeho hari urugendo rwa Perezida William Ruto rwari rukomotse mu Rwanda narwo hari Kagame kohereza Nshuti Manasse Bujumbura kwa Neva hari Neva wahise ijya muri Kenya nawe hari Kagame wagiye Dar es Salaam urabona yuko East Africa irimo indyarya nyinshi harimo gucingana kwinshi ariko kugeza amagingo ya wanabikomojeho nta gihugu na kimwe muri East Africa kiratunga urutoki u Rwanda ngo gikondane invasion gikora kuri Congo kandi traite ya East Africa nk'uko ibivuga iyo igihugu kimwe gitewe ibindi biragitabara kuba Congo yaratewe ikaba imaze iki gihe cyose kingana gutya itabaza mahanga muri Loni muri African Union muri European Union Congo kuri Centre International ivuga ko yatewe n'u Rwanda ariko Okempeyi muri East Africa ira denonsa invasion y'u Rwanda kuri Congo hano hantu ntabwo wasobanuye birambuye kubera iki ibihugu biri muri East Africa byose nta na kimwe kirakundana invasion y'u Rwanda kuri Congo
abakurikiye neza wenda ni analyse na cause ntibabyumve neza ariko impamvu nazivuze ni nuko bari ubwabo uko babona bariye abaperezida bagize harya ni barindwi bagize iriya EAC
ni barindwi
ubwabo baracengana harimo agakundi gafite imigambi na za objective bahuriyeho batabasha kubwira abanzi kandi abo bakagaragara nk'aho ari bo moteur y'iriya community icyo ni icya mbere donc niko kwa kundi nakubwira gati Museveni na Kagame wenda na Ruto bashobora kuba bafite ibyo baganira batabwira le reste y'abandi ba president b'iyo community cyangwa se badashobora kuganira na Tshisekedi ku buryo abagafashe ya mbere kudenonsa Kagame nibyo byegera byiwe bya mbere ari byibyo ngibyo Museveni na Ruto ku buryo noneho unabona yuko ubu ngubu biravugwa yuko position y'u Burundi hariya mu burasirazuba kuko Burundi nabwo ubanza buhezwa muri bya biganiro by'imbere inyuma ya marido behind the curtain u Burundi bo bwagiye muri Congo bwo bujyana neza n'iriya spirit donc bwagiye mbivuze mu gifaransa dans l'esprit des accords de Luanda et de Nairobi u Burundi bwagiye muri iriya spirit y'amasezerano ya Luanda na Nairobi bwo burifata neza buzi yuko bari bagiye guhasha uriya mutwe niyo mpamvu ubona bari kwideployinga nibo bari guterwa nibo bari kubafata nibo bari kugira gute naho abandi bo bari muri cohabitation kuko faci yakanabivuze ubwo rero urumva yuko kuba ari bo mucuti bafite behind the curtains ntago bakongera kugarukana none ngo babadenose niyo mpamvu urabona ko mu myaka yashize Neva na Kagame basubizanaga ibigambo neza umwe avuga undi akavuga ku buryo iyo Neva nawe ataza kuba wenda tuvuge ari bufashe umwanya ari uhagarariye iyo EAS ubu ngubu iyo baza kuba bakiri muri wa muka w'imyaka 3-5 ishize ndizera ko neva yari kuba kera yamaze kuba denosa ariko nidutegereza ngo Kagame azadenoswa na Museveni azadenoswa na Ruto cyangwa Salva Kiir sibyo ngibyo se turi kuvuga di Salva Kiir uzi ko bamuhaye abasirikare niba ari magana angahe yo kujya kumufasha arongera aze gutunga uwaje kumufasha urutoki intoki ni nabyo ahangaha nanje nanavuze no mu kiganiro cyanje kuri cyano yanje ndi kuvuga Bwana Serge ati c'est très honteux n'ibintu bizanye igisuzuguriro giteye ubwoba un petit pays agahugu gato ejo bundi kavutse munsi y'ibirenge byanje ndi kureba ubwako karacyari gufashwa baracyari kugahereza biberon ngo nako kaze gufata come on ngo nako kaze gufasha Kongo kugarura umutekano umuntu watanga icyo adafite mu gifaransa baravuga ngo même la plus belle femme du monde de cette terre ne peut donner que ce qu'elle a n'umugore mwiza umukobwa mwiza cyane wo kuri isi nawe ntiyatanga icyo adafite atanga icyo afite so ubwo rero kuvuga ngo tuzategereza yuko hariya muri EAC hari umuntu uzadenosa Felix Tshisekedi never Museveni ntiya mudenosa Salva Kiir ni kure kuri kuko bahuriye muri bimwe Ruto never uriya mu mama wo muri Tanzania nawe ntiya mudenosa ahubwo icyo yakora bibaye bishobotse yajya kwifatikanya na SADC kuko n'ubundi bashaka gukubita Kagame bagendera nabo kuri ririya jambo aho ravuga ati sindiyo bakajya kumuhondagurirayo noneho bakazumva ko abatwara mu mitwe ati mwarandenganije bazamurenganya se kandi avuga ko atariyo so naho ubundi kumudenosa biri kurenga ukwezi rwose uko uburasirazuba bwitaruye uburengerazuba
urabishimangiye kandi nibyo kuko position ya Tanzania iri clear banze gutanga ingabo ziza muri EAC kuko babonaga hipokrizi iri muri composition y'uyu muryango wibuke ko perezida wa Tanzania yabivugiye muri South Africa nawe ashimangira ko mandate y'izi ngabo atari ukurwana none bigiye muri block ya SADC asupportinga ku deploying ingabo urumva depuis des mesures de l'autre côté ati ntabwo tubirimo ntitubishyigikiye ariko muri SADC ati ndabyapproving ibihugu bitabyemeye ni Mozambique bensire ko ari Mozambique Kagame afite ziriya ngabo ze ni Zimbabwe bitewe na relation bilaterale afitanye na Kagame biriya bintu byo kohereza gufasha Zimbabwe ku bintu bya mbarigo Kagame uzi ko amweshya Mnangagwa kumushakira amashanyarazi n'ibindi byose ibihugu biri muri SADC nibyo biri ku ruhande rwa Kagame ariko Tanzania yarashiftinze ijya ku ruhande rwa Congo bigiye muri SADC ariko muri EAC ikaguma nanone iri muri iyo cercle y'uburyarya ombenya mombeza
Erega hariya byo birumvikana hariya birumvikana cyane kuko urumva Tanzania iri muri EAC ikaba no muri SADC so ku ruhande rumwe erega iyi ni politiki kandi igomba gukinwa ku rwego rwo hejuru kandi urabizi ko muri politics ntihabamo inshuti nta bucuti biba muri politics habamo inyungu uguriya mumama yamaze kuevaluatinga hamwe n'abamugira inama aho inyungu za Tanzania ziherereye muri ibyo bintu bibiri kandi Serge Kabone n'uguru umunyarwanda bashize isiniya imwe ahangaha iriho Congo n'isiniya iri ahangaha iriho u Rwanda mon frère amahitamo ya buri wese ndumva yasimbukira kuri ya siniya iriho Congo kuko entere zishobora kuba kuri ziziguye cyangwa izitaziguye wahise ku mahitamo ya Congo byanga byakunda ubwo rero sinzi ko hari umuntu wahitamo kabisa ngo agiye guhitamo Kagame n'u Rwanda rwe ari kubona Congo hariya na za opportunite zose ziri muri Congo icyo ni icyambere icya kabiri ese nditwakwizera yuko uriya mumama nawe yamaze gutarura agakino bakinwa n'iriya kipe maze kubabwira iriya trio ya Museveni Kaguta na Ruto nawe akavuga ati reka rero nanje mbahime mbereke yuko nanje hari indi trio nshobora kuba nakoreramo hasigaye nanje nkabahima nabyo birashoboka byanga byakunda kuko ndizera yuko iyo u Burundi nabwo buza kuba buri no muri SADC wajyaga kohereza n'izindi ngabo muri Sadeke rwose. So ubwo rero urumva ko hariya harimo amacenga ya politiki, ariko buri wese areba inyungu ziwe. Bwana Serge ntukarebe nga kuriya ngo ibihugu byagiye gutabarana gutabarana, ntuzibeshe ngo hari igihugu gishobora kuvuga ngo tugiye gutabara ikindi kigitabare effectivement pour rien. Ntibyashoboka, ça c'est de la politique. Buri wese abanza akareba inyungu ziwe mbifitemo izindi nyungu, izihe nyungu zaba ekonomika, zaba strategika, zaba diplomatika, zaba inyungu z'uburyo bwose, ariko buri wese abanza akareba inyungu ziwe byanga byakunda. Ubwo rero Samia Suluhu ahubwo hariya ari guhakina umukino umwe usobanutse cyane, ku buryo Kagame na ubu ngubu ashobora kuba ari muri confusion. Ubwo aribaza ati se Samia wasangana aribyo Kagame byatumye ajya kumwitiranya na Osama, wasanga aribyo Kagame byamuvugishijwe i Tanzania akamwitiranya na Osama, ntabwo mwabyumvise se?
Yes.
So biriya byarimo gucanganikirwa, yari amuyobewe amazina se yari ayayobewe, ariko kubera gucanganikirwa n'intekerezo nyinshi ziri mu mutwe yumva yatangiye kumasimilatinga na Osama singwa tsinsangwa tibindi. Ariko uriya mumama yagaragarije Kagame yuko ça c'est de la politique, nta bucuti burimo nta n'ibindi, uko Kagame ari guharanira inyungu ziwe Tanzania nayo igaharanira inyungu zayo. Voilà, ça c'est de la politique, niko njewe mbibona.
Ubisobanuye neza, muri politique ni inyungu, nibyo tubwira abantu tuti ugomba kureba inyungu zawe ziherereye. None ko Angola bayise umwanzi, utekereza iki kuba u Rwanda rushimangira ko ubugambanyi bwa Angola bwongeye kwigaragaza, bati mu ntambara ya kabiri ya RCD Goma, ati Angola yaratugambaniye, yatwemereye guca muri Angola ariko baza kongera kuba bagambanyi baturasaho, ati ubu ni ubugambanyi bwa kabiri Angola ikoreye abavuga Ikinyarwanda? Pastor Mbe Nyamombeza.
Erega amateka ya Kongo na Angola ntago araya none, ntago araya none, ntago araya none. Kandi bamenye yuko dusangiye enclave de Kabinda na Angola, aho byaba twebwe byaba Angola dufitanye mu inyungu kuri biriya birombe bya za diama n'ibintu. Cyo ni cya mbere. Cya kabiri, ejo hashize nk'iminsi ibiri itatu njewe numvaga ahubwo i Kigali bari kwishima interpretinze nabi ijambo Lorenzo yavuze ejo bundi, harya byari kuri France 24 niba ntibeshe.
Oui, bien sûr, France 24.
Bara reinterpretinze nabi, ari kuvuga ati twebwe turakora ibishoboka mu byo tugiye gukora hariya, ntihazabemo kurwana hagati ya Congo na n'u Rwanda. None bashakaga ko uri ari umunyapolitike babazaga, bashakaga ngo abasubize iki? Bashakaga ngo ababwire ati ahubwo tugiye gukora ibishoboka ngo u Rwanda rurwane na Congo? No, iriya ni politiki. Kuriya niko
yabimpetize ke u Rwanda ari rwo M23, kuko yaravuze ati Kagame niwe watuzaniye M23, sokora M23.
Absolutely. Erega nibyo ndi kukubwira, biriya bihugu bifite uko baba bashaka gukingira Kagame ariko bakanamurega. Ikindi no muri ziriya nama z'i Bujumbura kururiho ko bashakisha uko habaho ibiganiro ngo hagati ya Congo n'u Rwanda. Baravuga ibibazo bya Congo na M23, abagiye i Bujumbura ati habeho ibiganiro hagati ya Congo n'u Rwanda. Kera bamaze kururega, donc ni ukugaragaza ati n'ibiganiro ntabigikenewe hagati ya Congo na M23, ahubwo ibiganiro n'ibikorwe hamwe n'u Rwanda, kuko tuzi neza ko u Rwanda ariwo ruriyo. Urumva aho ngaho. Kandi rero Lorenzo nawe kuvuga ati narashakaga M23 nkayibura, nanyura kuri Kagame ngahita nyibona, nabyo nanone yongeye kuyirega. So donc hariya ni strategique, iyi ni intambara ya politiki ibiri hariya, kandi bari kuyirwana mu buryo busukuye. Bwana Kagame baramurega uko bukeye n'uko bwije, ahubwo iwe akagira ngo ni umukino uko watangiye uko yawutangiye niko ukiri kugeza n'ubu ngubu. Nyamara ibintu byarahindutse, Kagame agomba gusobanukirwa yuko uko bari gukina imikino yabo ihishe bo ko ari batatu, iriya trio Kagame, Museveni na Ruto byanga byakunda abo bari kumwe nabo bari kubabona niyo mpamvu nabo bashobora kubahindurira umukino nabo bakagira ukundi bawubakinira. So ndumva rero hagati aho uyu mukino ugiye kugera aho uryoshye, ugiye kugera aho uryoshye Sadeke nimara kugera hariya, kuko iya ntambara ya diplomasi yo Faki yamaze kuyitsinda kera, yarayitsinze kera ku buryo Kagame ari kwese ari kumuteremuko, kandi nduba ageze kuri escalier ya nyuma, kandi no mu donc voie de sortie njangunda kuvuga yo kuva muri iki kibazo. Ejo niho nabivugaga niba atarejo bundi kuri chano yanje abatayizi ishita amazina yanje n'ubundi ombe nyamuhombeza, ibyo biganiro birahari bashobora kuza kujyayo bakabireba. Narabivugaga ati amahoro ya Congo c'est aussi ça dépend aussi de l'élimination de Paul Kagame et Museveni. L'élimination gukurwaho kwabo, yego simvuge ngo kuba elimina baje kubica, usibye ko nabyo binabayeho, why not, ibo se aho bahereye babarimbagura byatanze iki ntibishe Perezida Habyarimana bamuhamuye mu ndege na Perezida w'i Burundi, ibihu miliyoni 12 bishe muri Congo bose abantu nabo bishwe, si ikibazo kiri hehe. So ariko icyo nshaka gutsimbararaho cyane c'est de l'élimination politique, bakava muri iriya champ magnétique barimo ya politiki ituma bagira imbaraga zo gukora ibyo bakora byo. So les éliminer nabyo ndi kubibona biri hafi kuko Kagame tapis rouge rwose ntakizibona uko yishakiraga nk'uko yazibonaga mbere. Museveni we ntagishoka, n'ubusaza n'uburwayi bimumereye nabi, niyo mpamvu ubona ari gutegura umuhungu we. So niyo mpamvu mu ruhande rumwe tubarwanya uko tubarwanya, ariko tutayobewe yuko tugomba no kurwanya cyane cyane byimazeyo ziriya ideoloji zabo, kuko nizo ngome kurusha abo bantu babiri ubwabo.
Urakoze cyane Pastor Umbere, ka dusubize mwe mubibazo twakiriye tugane ku musozo, ubwo no kurarikira abakunzi baraditahuka n'abakunzi ba Umbenya Mombeza. Tuzakora wenda igice cya kabiri, ariko kuri uyu munsi ndekeka ko ibyo tubabwiye bihagije, ariko reka dusubize bimwe bibazo twandikiwe. Uyaragira ati umbarize Pastor Umbenya Mombeza icyo atekereza urukundo rw'u Rwanda ngo rugaragariza Congo. Aravuga ati uribuka mu gihe abakongomani bahuraga n'ibibazo, u Rwanda rwari rugiye kubaka amapartema rwubakira abakongomani, uribuka Kagame ajya kubaka amapartema muri Congo. Ati rwari urukundo cyangwa rwari umutego? Reka duhere kuri icyo cya mbere.
Ariko se u Rwanda rurinda rwajya kubakira Congo kubera ko ari rwo rukize kurusha Congo? Ariya urabizi Kagame we yashoboraga yashakaga inzira yose yo kwikundisha abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Congo, abereka navuga gute se empasi cyangwa se abereka mbese yaramaresha mugeni. Hari verbe imwe yo mu Gifaransa bavuga amadue, kurya bavuga ngo ujya gufata imbaraga sa kariya gakoko ngo agashukisha iki amacanzwe. Biriya nibyo yari arimo, yumvaga yuko nibura nagira nk'aga project nk'ako ngako akorera abanyekongo batuye hariya baje amabi yiwe, yuko yenda bamwiyumvamo bakihanagura mu ishusho mbi bamufitiye, cyane cyane ko urabizi ko na bamwe bari bamaze kuba abademini kubera kiriya kiza kiriya voluka yari yaranyuze hariya n'uriya mutingito w'ejo bundi. Donc Kagame yumvaga yuko ako n'akantu gato yashobora gukora nibura akigarura imitima y'abanyekongo bamwe na bamwe. Icyo cyari icya mbere, noneho sasa kikarushaho kumufungurira inzira mu buryo bwa rugari, noneho akaza gusanga ni wa muzura sasa yahawe uburenganzira na nyir'umurima sasa kuwinjiramo. Iyo niyo yari politics yiwe, naho nta rundi rukundo afitiye abanyeko yabanza kubakira ba bandi bavuye Kangondo. Bwana Serge n'abantu batwumva yabanza kubakira ba icyakora hari umuntu ugiye kumbwira ubwati yarabubakiye, ntago muzi ukundo bahora batabaza umuntu wabaga afite inzu yiwe nini bakamujyana mu tumba tubiri hejuru muri apartment imwe gutyo no abanyarwanda ni bangahe batagira naho gukinga umusaya izo mbabazi yaragiriye abanyekongo nizihe usibye ari zazindi bavuga ngo urushanye na umwana mbabazi abashaka kumurya kiriya c'était une façon yo kwishakira inzira no gushaka gushakisha uburyo yahanagura ifoto ye mbi iri mu mitekerereze no mu bwongo bw'abanyekongo ariko wapi biramunanira biranga ndumva ari uko njewe mbitekereza
urakoze cyane turakoze kunsubiza Pastor Mbenya Mombeza
hari umukunzi na uwanditse ahangaha ngo ati ngoze subscribe ku kuko wewe urumwe mu bapasiteri b'abanyamurenge bavugisha ukuri abandi ni ukubandanya bazimiza abanyamurenge
ubaye umunyamurenge noneho finaruma
abantu benshi bakunda kunyitiranya bangira umunyamurenge nkunda kubisobanura reka mbisobanurire n'abandi bantu hano nje nabanye n'abanyamurenge cyane kandi abanyamurenge bamwe bafite guhereza ibintu agaciro muri bo n'abakunda igihugu cya Congo ni inshuti zanje zakadasohoka ni inshuti zanje rwose ni inshuti pe ariko ubwanje jewe sindi umunyamurenge ariko nizo nshuti zanje nabanye nabo igihe kinini nabwirizanye nabwo ubutumwa bwiza igihe kinini ariko jewe sindi umunyamurenge nje ndi umushi w'Ibukavu abashi n'ubwoko bumwe bwo muri Congo bw'abantu batuye Ibukavu hariya ubwo rero nk'abandi umushi ariko nanone kunyita umunyamurenge nta makosa nta n'icyaha kirimo kuko ni inshuti ni abavandimwe b'abanyekongo dusangiye ibibazo Kagame dutera na kabisi n'agahiye
urakoze rwose bibaho nta gitangaza yagize ati wakoze gusubiza kiriya kibazo nanjye nakongeraho ko wagiye ubona ko u Rwanda rwakomeje kuvuga ati turashaka kuza gufasha Congo uribuka proje Kagame avuga ati twashatse kohereza RDF baratwangiye twashatse kohereza polisi muri Goma polisi yagombye kuza gukora umutekano muri Nord Kivu ariko urumva ayo marashya mugeni yayandi wari urimo kuvuga u Rwanda dushaka no kohereza polisi iza kwakira sekirite muri Nord Kivu cyangwa muri Goma
yewe di ariko urumva gufashwa imishwi ukajya kuyirindisha agaca gufasha imishwi ukajya kuyirindisha agaca kweri Kagame ngo azane abapolisi ariko mano yanjye kuki erega burya ngo utazi ubwenge ashima ubwe Kagame akabona ko hari umunyekongo wari kuzemera biriya asigeho rwose kandi maze iminsi ndi kubigira
inama yose ni amayeri cyangwa ni indoto twabyita aya mayeri ye cyangwa indoto
oya biriya yashakaga navuga gute kudiscreditinga kanani Tshisekedi mu banyekongo abereke yuko Tshisekedi ahubwo we ntabitayeho Tshisekedi ntacyo ashoboye kubakorera ahubwo niwe ushoboye kugira icyo abamarira noneho ko abanyekongo nibamara kuba motivated n'uto tuzu tubiri dutatu tune bubatse hariya bashoboraga guhita bumva yuko nabo basirikare bagiye kuzana polisi barabakorera sasa ibisumbuyeho urumva icyo so donc uko nkubwiye n'ukuri pe yashakaga inzira gusa yamugeza hariya ariko brain wash iriya yari yes niko mubyita mu cyongereza ngo ni brain washing yashakaga gusa kuwoshinga brain z'abanyekongo ariko aza gusanga wa mugani wa cya kinyarwanda cya naho imana ngo bacanye ku maso sanga abanyekongo bacanye ku maso byaramunaniye rwose none ubu ngubu nasigeho n'indi migambi numvise ngo ari nanone kwidiployinga mu burasirazuba bwa Congo ngabo bari za canzu bari za kibumba maze iminsi mucira umugani ngo ingware y'ingunguzi n'ubundi ngo ishoka agaca kayireba
ni umugani ukomeye cyane ni umugani ukomeye
ingware y'ingunguzi ishoka agaca kayireba nareke noneho ndikanakiri n'agaca kamwe tumaze kuba twinshi sigaho Kagame sigaho kambanda yakubwiye ko ibya rusesa bagi narikira igishushe wishize mu kanwa none nanje ndakubwiye ngo niburi ya ngware y'inkunguzi wongera ushoke ahasiga uzagaruka amahoro
urakoze cyane umbe ubwo urumva amayeri ya Kagame akomeje gutahurwa kandi barashimangira ko bayafite nibo bayivugira ku bwinshi uyaragira ati ombe ati Kagame yavuze ko kandi Kongo isahurwa n'abanyamahanga ati nta na rimwe njye mpagarika abanyamahanga basahura Kongo ariko abanyamahanga n'u Rwanda n'abanyamahanga kuko
abanyamahanga nibyo naringiye gusubiza wakaba umunye Kongo se
voilà na mayeri cyangwa ni strategie
oya yashakaga kuyihuriza muri ako gatebo kamwe n'abagenzi be yumvikane ko atari we munyamahanga gususahura Kongo birumvikana ikindi cya kabiri yashakaga kurega bashebuja bamutumayo urumva rero ahubwo ni kwa kundi yavugaga ati ngo hagize umuntu uje gukora nibara amafuti mu izina rye akagira gute atahubwo jewe nakwica nakurangiza so ubwo rero nuko nguko erega Kagamazi urumutegereje Cher Frere azi yuko byanga byakunda keretse Imana ibimukijije ikamutwara mbere y'igihe ariko Imana ikimuhaye ubuzima azi yuko dosiye ya Kongo atazayikira ni nayo mpamvu akomeza kugundira ubutegetsi ariko azi yuko dosiye ya Kongo rwose mana yanje niho mu kirenge neza neza ni nka kwa kundi k'umusatsi wo ku mutwe urawogosha none ejo n'ubundi ugaseruka na wazi yuko dosiye ya Kongo byanga byakunda azayiheka mu ijosi nk'urusyo none akaba ashobora gutangira gushakisha ikintu cyose yazireguza nicyo nacyo cyazabamo mu byo yireguza ati ni abanyamahanga basahuraga Kongo ariko akaba ari jo batamika Kongo so ibyo ngibyo rero hariya no kuvugishwa na amangambure wa mugani w'abanyarwanda cy'abanyekongo bamwe
kuko Kongo niho nyine ruzinge niwe wenyine ugomba kwiba ndabyibuka 2012-2013 muri izi ntambara za M23 yigeze gufunga abasirikare bagera kuri 4 ngo bishoye mu mabusiness muri Kongo uwo nibukamo ni Dani Munyuza wafunzwe hari abandi batatu ntibuka neza bafunzwe igihe barigwa okay ndakeka yari Dani Munyuza yari ibingira yari ibingira akaza General Richard Rutatina akaza General Wilson Gumisiriza na Dani Munyuza bafunzwe baregwa ko ngo bakora business zitemeye muri Kongo ariko business bavuga ha yari ubujura bw'amabuye y'agaciro ya Kongo urumva ko Kagame ni wenyine wemereye gukora iyo business yo gusahura kurutinga Kongo nta wundi muntu wemeye kubikora mu Rwanda icyo gihe bafunzwe ari bane bazira Kongo biba amabuye y'agaciro muri Kongo undi wabajije ikibazo icyo cyari cyakujya ku byo yanditse hano ikindi cyari gikurikira ngaha aravuga ati wakomoje ku biganiro aho ibihugu bivuga biti u Rwanda rukwiye kuganira na Kongo utekereza iki kuba opposition yaganira n'u Rwanda
opposition cyangwa Kongo
wakomoje ku biganiro ngo u Rwanda rwakorana na Kongo aribo bagomba kunegosia M23 yo ni baringa ntabwo ibaho abandi barabaza bati utekereza iki ku biganiro bishobora kuba hagati y'u Rwanda na Kongo hagati ya opposition nyarwanda hagati ya opposition nyarwanda n'u Rwanda
ewana ibyo maze iminsi mbivuga kuri cano yanje ni nayo mpamvu nakomeje gushishikariza abantu bagende bajye ibyo biganiro bihari banasubscribing ariko da sinabura kubibasaba da basubscribing kuri cano yanje iyo cano yanje ifite amazina yanje ombe nyamuhombeza muyishakishe kuko ibisubizo byinshi biranahari maze iminsi ngisubiza icyo kibazo njewe muri za proposition zanje naho nshoboye gukomanga bakambi ijambo icyo kintu simbura kukivugaho mon frère nakunze kuvuga yuko umutsi wa nyawo wa kiriya kibazo cya Kongo uri mu nzego ebyiri gusa iya mbere na mbere iciye mu mahoro kandi iyo ya mahoro ni inzira imwe gusa yo gutegeka Kagame gutegeka Museveni gutegeka Neva bakemera bakakira bene wabo bari ku butaka bwa Congo ibibazo byabo bakabikemurira iwabo. Donc Museveni niyakire ADF ziwe. Kuriya nukubonera na Congo cyane kumva yuko Museveni afite ADF yaba aho kugira ngo anyura muri faci atahubwo tugufashe kuza kubarwanya tubarwanyiriziwe. Kagame nawe iteka ryaza kurwanya ngo ni FDLR kandi akibaho isigaranye abantu niba ari igihumbi niba ari magana angahe nabo bari aho babunga mu mashamba ya Congo ari ugukiza agatwe kabo. Uburundi nabo bari gufata rede tabara yabo bakayihamagaza mu Burundi bakavugiriwa. Serge ndakurahiye izina ry'Imana iki kintu kiramutse kibayeho iki nicyo mahoro ya Congo. Ariko Kagame guhora yitwaza ngo bariya bantu ngo naba genocide, njewe ku giti cyanje no muri analyse mvuga ati iyi niyo mpamvu ikomeye yagatumye ubakira kuko nabo ubabo barabyisabira. Ni impamvu yagatumye nawe ari kumva wewe urashinja ngo ndi genocide, nanje ngakubwira ati ubwo ndi genocide mpereza umwanya tuze tubivugane, nutsinda ushire muri gereza kandi ningutsinda umpa amahoro nanje nguha amahoro. Uwe no problem. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, baba ba genocide batababo after all ni abanyarwanda, ibibazo byabo bigomba gukemukira mu Rwanda apana muri Congo. Hospitalite ya Congo yo kuba yarakiriye ziriya mpunzi zose z'abanyarwanda ntabwo byakabaye sasa bibera Congo umutwaro n'umuzigo uyu munsi wo kugira ngo abariyo yishura ingaruka z'ibyo byose, kandi ba nyir'ukubikora ba Kagame na RPF bari mu mahoro mu Rwanda. So Kagame aho bigeze amahanga yose Loni ababishinzwe bariya bafite za droit de veto n'abandi bagomba gutora itegeko cyangwa bagomba kubimuhatira. Noneho aho bigeze troke 12 million Congo abo yewe bategeke Kagame agende afate opposition nyarwanda irimo na FDLR abajyane Kigali cyangwa se bahurire no mu bindi bihugu bakore ibiganiro ku buryo n'impunzi. Hari ikindi Bwana Serge, iyo ukurikiye ziriya ngirwa amasezerano za bariya ba ngirwa M23 baravuga ngo baraharanira yuko impunzi ngo z'abanyekongo ngo ziri mu Rwanda ngo zitahuka mu Rwanda. Ariko se niba baharanira inyungu z'impunzi zose, kuki bo batavuga ko mu byo basaba ko impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zitaha muri Congo, kuki badasaba ko n'iz'abanyarwanda ziri muri Congo nazo zitaha iwabo mu Rwanda? None hari umwana n'ikinono wa mugani w'Abarundi. So icyo kintu nacyo bagomba kukivugaho kandi byeruye rwose, uko basaba Congo kuvugana na n'abatavuga rumwe nayo za M23 bagomba guhatira na Museveni na Kagame na Neva gufata abawupoza babo bakabasubiza iwabo bakagirana ibiganiro iwabo bigamije amahoro mbere na mbere ya Congo, kuko nje ndi umunyekongo niyo mvuganira, ahasigaye n'ibihugu byabo bwite. Ariko nanone bagacura nabo n'impunzi zabo natwe dufite muri Congo, kuko nubwo bavuga ngo u Rwanda rufite impunzi z'abanyekongo ariko ubanza ari twebwe Congo dufite impunzi nyinshi z'abanyarwanda kurusha abo Congo ifite, abo Congo ifite abo u Rwanda rufite rw'abanyekongo. So icyo kintu nigisobanuke bwana, nta kindi bari gusaba FDLR, nta kindi isaba gusa gutaha yemye atari yuko bagomba kugenda bubisa amajosi. Donc Kagame waba ashaka ko bemere ko ari amajenoside babone batahe. Kandi igitangaje nuko iyo bageze mu Rwanda ntibaba bakibaye abajenoside. Harya wa mu general ejo bundi wapfuye yitwaga Marcel Gatsinzi harya?
Yeah, Gatsinzi Marcel.
Aha, uriya siwe wari shefu wazo?
Oya, rwarakabije niwe
rishefu. Rwarakabije, sorry. Rwarakabije siwe wari shefu wazo? Kuki none se batamujyanye Magerage? N'abandi benshi uwo ni ukunzwe kuvugwa cyane, ariko n'abandi ni benshi nabo barabyivugira ngo tubatishe mutobo bakahamara ukwezi amezi angahe tukabajana mu mirimo yabo usibye ko bamwe muri bona none bongera bakabaforoma bakabajana mu nkera gutabara abandi bakabasubiza ku rugamba muri Kongo n'ubundi kuko baravuga ngo nibo bamenyereye ayo mashamba ya Kongo ngo nibo bakurayo za operation neza so ibyo nabyo turabizi nibareke gukomeza gukina abanyekongo ku mibyimba iyo mitwe bashinja za genocide ubwari risabira turwo turaba genocide abagenocide mutureke tuze ahasigaye mudufate muzadukira imanza niba twarakoze genocide otherwise ntabwo bazagira baba abanyekongo il restera toujours de Rwanda kandi Kagame naba mukitije nibumve yuko kurya bavugaga ngo muse ngo habyara imana yababwiraga ngo ikirahuri caruzuye byanga byakunda izo mpunzi azakomeza kubika hariya hanze byanga byakunda nazo amaherezo zizafata umuheto nguko Kagame nawe yawufashe batahi wabo urakoze
Pastor Mbe uvuze nk'ibyo Kikwete yavuze 2013 ibitutsi yatutswe urabyibuka bijya gusa nkaho dusuye muri fase ya 2013 kandi urebye ikiganiro cyacu cyagarukaga kuri iyi myaka icumi tureba uko ibintu byagiye bigenda ndumva nakwibutsa uko byari bimeze
kuba byavuzwe byo nibyo kuko biri no mu itangazamakuru uko twabyakije nta kindi uretse kubona ko ari ibintu by'urukozasoni mu by'ukuri byadutangaje kuko abavugira FDLR icyadutangaje ni uko ku muntu uzi ikibazo uko giteye uzi ko mu Rwanda habaye jenoside ko jenoside ntabwo ari ubwicanyi ubwo ari bwo bwose nta nubwo imitwe yose y'abarwanyi iri muri Congo irebwa ibyaha bikomeye nk'ibyo ngibyo ikibazo cya FDLR rero ni ikibazo cyihariye ndetse ari uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe hatari muri Ethiopia ari n'umuryango w'abibumbye byabafashe nk'ibyemezo abarwanyi bo muri FDLR ubundi rero umukuru w'igihugu atinyuka kuvuga ikintu gityo azi jenoside icyo ari cyo azi ibyo ari byo mu by'ukuri ntabwo bikwiye ubwo rero kwigira umuvugizi wa FDLR ndumva atari ibintu bikwiye ku muntu w'umuyobozi muri urwo rwego
ega yabivuze ku giti nyabake ku giti ciwe canke yamera nk'uvugira umuryango wose w'ibihugu bya Afurika
ntabwo byavugiwe mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ibyo byo ndumva bitashoboka yabivugiye mu kanama katigaga ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kabereye hano Addis Ababa kari kayobowe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye
ariko uretse kubera uwo mugwi wari umugwi udasanzwe wagizwe ivyahabe n'ivyo hari ico cimviro yagomba guhagarara ko ati inzira za gisirikare zonyine zishobora kurangiza ibibazo mu karere k'ibiyaga binini ati hakenerwa kurondera izindi nzira mwebwe mubona hari izindi nzira zishoboka
ivyo birumvikana kuko u Rwanda nyine ico gitekerezo twakomeje gushyira imbere kuva ikibazo cyatangira kongera imirwano n'abasirikare muri Congo ntabwo ari igisubizo uyu mutwe rero ndetse twavuga ko wihariye uri muri MONUSCO ugiye kuzatangira icyatumye twebwe mu Rwanda tuwushyigikira ni uko twabonaga ukwiye kujyaho nk'uburyo bwo ku mbese twavuga ni nko gutera ubwoba iyi mitwe ikunze kuvuka muri Congo buri munsi kugira ngo wumve yuko hari umutwe wa gisirikare ushobora kubarwanya ariko rero ntabwo wambwira ko umutwe uregwa jenoside wawufata kimwe n'iyi mitwe yose iri muri Congo oya akarorero se umukuru w'igihugu ni umuntu utazi gutandukanya icyatsi n'ururo n'ibihugu nka Uganda byo bivuga ko abari muri Congo barwanya leta yabo ntabakira abatabyifuza bakabafatira ibindi byemezo ibyo ni ibintu byumvikana kuko imishyikirano n'ubundi baho ariko rero kwibaza yuko umuntu yafata abajenoside kimwe n'imitwe iri muri Congo rwose ni
agahomamunwa
Pastor Mbe nakwibutsaga Louise mushiki wabo ubu niwe uyoboye francophonie ibyo yavuze nyine yishongora kuri Kikwete kw'amagambo ye adakwiye nk'umuyobozi urumva nanone agashimangira yuko Uganda yo ikwiye kubikora igomba gufata ADF yayo ikayijyana muri Uganda bakaganira abarundi bagafata babo bakajya kuganira ariko Rwanda ntabwo wakwibeshya ngo uvuge ngo hagire uganira na Kagame urumaze gukora comparaison exactement nk'ikwete yakoze amagambo y'umushiki wabo umuyobozi wa francophonie nguyu icyo yavuze icyo gihe
bwana Serge Kagame n'agatsiko ke bafite ibyo batinya ndabanza nanone nkwibutse na nibutse n'abadukurikiye bibuke muzehe hitorutaremara we yarabyivugiye aha ngaha biri recorded biri kuri YouTube ati ndetse na kuri ziriya bariyere zabaga ziriho muri Kigali n'ahandi mu gihugu ati natwe twari tubafitemo ndabesha siko yabivuze icyo ni cya mbere
yes irabye mprecise ko babaga bafite abantu inside
yes
za infiltration twavuga
icyo ni cya mbere icya kabiri cyangwa se ntari najya ku cya kabiri niba Tito Rutaremara nk'umukada ukomeye wa RPF avuga ati natwe twari dufiteho abantu bacu kuri za bariyeri donc arabizi yuko wenda na bamwe bari bari kumwe nabo kuri izo bariyeri nabo ayo mateka barayafite kandi bari muri izo za Congo why abantu bumva ko Kagame atabatinya hamwe na ba Tito Rutaremara ati twazangaje ibiganiro n'abariya abantu kandi banabitse ayo mabanga tukazasanga ahubwo dutangiye kuburana tukazasanga twikururiye abo kudushinja ibyo tumaze iminsi turwana na so why tutatangira no gutekereza niba tugiye muri iyo angle y'ibyo Tito Rutaremara yavugaga kuki tutatangira kujumva no gutekereza ati ye donc harimo n'abajenosidere bari mu rugwiro hari n'abajenosidere bari muri ziriya za ministeri bariya abantu bose sinumva ngo bishe abantu za kibeho za hehe za byumba za hari abajenosidere basumbuyeho abo ngabo cyangwa uwahanuye indege ya perezida Habyarimana si we nyirabayazana wa jenoside so ubwo rero kuvuga ngo Kagame ndibuka nawe ijambo yavuze icyo gihe usibiye n'uyu mushiki wazo mushiki w'izo nibari mushiki w'izo nkotanye bari mushiki w'izo ntera hamwe simbizi so nabo yavugaga ati ngo aramutegerereza mu nguni ngo akamushitinga mufurere amateka ni amateka ushobora gushaka kuyagoreka kuyagoreka kose ariko araho agera ubwayo akagaruka akishimangira ati nje ntibangoreka dore uko meze meze uku nguku uku nuku so ubwo rero jewe icyo ndi kumva nkaba numva yuko mu byo Kagame atinya hamwe n'agatsiko ke kugirana ibiganiro n'abariya bantu nuko icya mbere na mbere niba yumva ko harimo abo bajenosida nanje mbivuge gutyo mbyemere ko ari kwabivuga ariko noneho ubwo ndabajenosideri bagenzi be none bashobora kuzavana namo bakavugana amabanga icyo ni icya mbere icya kabiri nuko bariya bari hariya muri iriya RPF ntabwo nemeza yuko aribo ba malayika kurusha abo ngabo bari muri Congo no. Erega muri ziriya gereza zuzuyemo abanyarwanda mu Rwanda ntabwo ariko bose ari abanyabyaha none bakabaye batarisha abantu abangaba ba RPF niba batarisha abantu Karasira bakamufungira iki Karasira rero sinzi ukuntu nibutse ko mvuze no kuri uyu Karasira nubwo atari muri iki kiganiro ntaho ahuriye n'iki kiganiro ariko Karasira noneho banyiruka umutera za turuma na za depression arwaye ngo bamujyanye indera kujya kureba ibisazi bamuteye aho bigeze ko byamuhuhura cyangwa se agifiteho imyaka mikeye none numvise ejo bundi ngo barababwiye ati ni indembe ubanza noneho bari bumurekure kuko bazi ati bababwiye ati ni indembe niba namwica bazavuge ati ni bya bisazi n'ubundi byamuhitanye naho ubundi bariya abantu nibo ba jenosidere babikurusha n'abo ngabo bari muri Congo murakoze none se miliyoni 12 bamaze kwica muri Congo bose abantu iriya nayo si jenoside ntibabica kubera ko ari abanyekongo bashaka gusahura ibyabo iyi nayo ni jenoside ubwo rero ntibakaje bita abanyarwanda bene wabo bari muri Congo ngo nibo bajenosideri biyibagije ko nabo ubwabo ari abajenoside urumva ka muganga ukuntu kirataga kavuga ubusa ngo bakajya gukora za operasiyo ngiyo bakajya kwicayo abantu barangiza ngo abandi nibo bajenosideri yewe buryo mubiyanga n'undi mugenzi we
Yes, reka dusoreze rero kuri iki kibazo kivuga kuri opposition interne muri Congo. Opposition muri Congo ubu ifite mo Martin Fayulu, ifite Denis Zenga, ifite Augustin Matata Mpoyo, ifite Moïse Katumbi, bose barimo baragaragara muri opposition ya Congo magingwa ya. Uyu munsi Igoma Matata Mpoyo yatunze urutoki avuga ngo agression rwandaise couvert du M23, Matata Mpoyo pointé du droit des mauvaises leadership, de la mauvaise gouvernance des autorités congolaises, agaragaza yuko nyine ikitwa agression y'u Rwanda muri Congo, couvert M23, iterwa na mauvaise leadership y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ibyo twabikomoje ko arimo kwitwandikira, uyakabaza ati, ati Pastor Mbenya Mombeza ari cyo akongera kubivugaho twabivuze ariko ntabwo tubitindaho akagaruka avuga ati article ya 7 y'amasezerano ya M23 na leta ya Kinshasa yavugaga icyo bita integration des cadres politiques si M23 au sein de gouvernement mu gukonsidera comme tere kujya muri gouvernement bishobora kuvuga ati ya konsideraga gushyira M23 muri leta mu bice bitandukanye muri gouvernement centrale muri diplomatie cyangwa kuba abashansoriye muri entreprise publique muri gouvernement principale izima ibyo washaka kuvuga muri leta majoro etetera ati utekereza iki ku magambo ya Matata Mpoyo ya pointinze twavuga ko ikibazo cy'intambara ihariya giterwa na mauvaise leadership twari twabikomoje ariko wabisubiramo ko byabajijwe kano kanya
sinzi ibyo Matata Mpoyo yashakaga kuvuga ngo biterwa na ni ibihe bibazo yashakaga kuvuga biterwa na na leadership mbi ariko ndakeka ko wenda atashakaga kuvuga biriya bya M23 kuko nk'umuntu wabaye premier ministre agomba kuba abizi neza ko ntaho bihuriye na leadership
nawe yakwishyiramo kuko yabaye end leader
yes of course ahubwo mubabazwa ibibazo bya hariya Matata Mpoyo na warimo kandi yo leadership mbi niwe wayibazwa kuko yayitangiranye n'abayitangiye aza kuyibasigamo ariko amafuti yabayemo menshi hariya nibyo basinyanaga birimo ibyo ngibyo nibyo nasomaga ejo bundi mu kiganiro nakoze cy'igifaransa cyavugaga kuri ayo masezerano bagiranye le 23 mars nayo bavuguruye muri 2013 Monfred uwo Matata Mpoyo agombye kuba abizi kurusha n'abandi bose ahubwo no mubabibazwa bakanabiryozwa na wabarimo kandi Matata Mpoyo nuko kiriya gihugu ari igihugu nubwo abantu batabibona ariko Kongo iba irimo demokrasi uriya Matata Mpoyo yego iyo umuntu ataracirwa urubanza bakira umwere ariko Matata Mpoyo ntago ari umuntu wakagombye kujya kwishyira kuri liste y'abazaharanira ubu perezida muri kiriya gihugu azi ko afite na dossier imurega za miliyoni na detournement ndetse harimo na dossier ya Bukangalonzo azi ko iri ku gatwe kiwe yakagombye nanone akabanza agasobanurira abanyekongo amafaranga yako yubatse muri ya universite Matata Mpoyo irimo Imaniema hari ikindi iwabo aho yavuye n'ibindi byinshi naho kuvuga ngo leadership imbi yo muri Congo ni ukwiye kubimenya ni nawe ukwiye kubisubiza aho kugira abandi abibaza so ntago numva ko Matata Mpoyo yajya kuvuga ngo ibibazo bya Kagame gutera u Rwanda ngo haraho bihuriye na leadership sika igaha Kagame uburenganzira bwo kuvogera igihugu kigenga kitakwiriye kuvogerwa Kagame ayobewe ayo mategeko mpuzamahanga se so Matata Mpoyo ubanza hari ibindi yashakaga guhuza n'iyo mauvaise leadership ariko atakagombye kugira aho ayihuriza n'izi ntambara z'amafuti Kagame yashoye kuri Congo kuva 96
none iyo opposition ikomposition yaba bagabo Matata Mpoyo Martin Fayulu Denis Zenga yitwa ngwiki vita l'autre la comment s'appelle iyo opposition yabo comme une opposition uratekereza iki mu matora agiye kuza
nkubwije ukuri nkubwije ukuri byonyine bariya n'abantu uko babigenza kose nta n'umwe ufite kapasite yo guhagarara imbere nanje urabizi ko nahoze na kera kose ndi umupoza wa ntuze wa Felix Tshisekedi ariko kubera intambara yo muri este n'izina rya Kagame gusa Tshisekedi yamaze kwigarurira imitima y'abanyekongo batari bake kandi umuntu uri muri iriya opposition wenyine abantu nibura bake nabo nabo mu burengerazuba bwa Congo biyumvamo gatoya n'uriya Martin Fayulu kuko yahereye kera kose ataka Kagame nawe hariho n'undi bajya bumvaho gatoya nawe ariko nabo bamushinja ko yasahuye amafaranga igihe runaka n'uriya ministre w'intebe wa kare nawe ariko yahoze muri Lamuka hamwe na ba Martin Fayulu akaza kuva muri ya Adolphe Muzito so naho uriya Delice Sanga nawe yahoze muri izi rebellion zo mu burasirazuba bwa Congo Delice Sanga ni umu RCD wuzuye so nawe afite amaraso mu biganza rwose sinumva ko hari umunyekongo ejo bundi yari ari mu Bufaransa ahangaha abanyekongo ntibari bamwinyuguje ko bamucishije mu kayira ka busamu donc nawe nyine ni ugushaka kwidemarka muri champ politique ariko Delice Sanga nta munyekongo ushira mu gaciro ushaka des valeurs en tout cas national ushobora gufata ijwi ryiwe ngo ararihaye Denis Sanga Moise Katumbi uzarebe kuviza intambara za M23 zatangira ese hari n'umunsi numwe yari ya Denosa Kagame nta narimwe ntabwo ya Denosa Kagame kandi ni inshuti yiwe ni namuramu wiwe n'ibindi byose rero uriya nawe aho agira popularite ni hariya muri Shaba nyine kubera naivete y'abanyashaba kubera ko ni nari umunyeshaba ariko nta handi Moise Katumbi afite popularite muri Congo vraiment ku buryo jewe ndi kubona umuntu washoboraga kuzagira iyo abijamo neza neza kidetermine washoboraga kuzahangana na Kabe na Tshisekedi mu matora hariya n'umwe gusa ni Dr. Mukwege naho bariya abandi bose bazipositioninga ariko ntago bizashoboka ntibizabashobokera namba ahubwo iyaba bamenyaga yuko bari gutakaza umwanya wabo kuko n'abanyekongo benshi bari kwibaza impamvu aho kufokasinga mbere na mbere ku mutekano w'uburasirazuba bwa Congo ibo ikibaraje ishinga ni amatora donc barimo bararwanira de positionnement politique aho kubanza kurwanira kurengera bene wabo bari mu burasirazuba bwa Congo muri make nicyo nabivugaho usibye ko nabyo ni topic ndende dushobora kuvugaho umwanya munini cyane naho ubundi iriya groupe yose nta muntu mbona mu Delice Sanga namukubwiye ni umurebele kuva wa kera nubwo Tshisekedi asigaye abagirira icyizere nabonye agarura Jean Pierre muri guverinema yiwe akazanamo na Mbusanya Mwisi nabo bari abarebele ariko abo ngabo bose bari hariya nta muntu mbonamo gatoya gusa ni Fayulu
ubwo abakunzi badukurikiye bazatubwira aho bifuza ko twazagaruka mu bigano bitaha reka dusoreze kuri mukunzi wawe rwose uri aravuga ati komera Serge Bariza Ombe ni igiki cyatumye Felix Tshisekedi atinyuka Kagame eske ni kurya faci yamugize inshuti akongera akavuga ati taga agatembereza faci mu modoka ye muri za Goma n'ahandi hose kabisa tubarize Ombe Nyamomeza ubona faci yaratinyutse Kagame ate buriya bucuti bari bafitanye no Kagame kumutembereza mu modoka ati faci yigaga Kagame ati tubwire icyo utekereza kuba faci yaratinyutse Kagame
igisubizo cyo ndahita ngitanga kandi kigufi Desmond Tutu Prix Nobel de la Paix w'umunyafurika y'epfo yari Archbishop yaravuze ati nushaka kuneutraliza umwanzi wawe neza uramwiyegereza ubwo rero iyo niyo strategi faci yabanje gukora kugira ngo abanze amwiyegereze amenye umuntu ari kumwe nawe ninde ubwo rero kumwiyegereza byatumye amumenya ndetse ubanza yaranamurungurutse ahubwo nabyo reka nongerehomo n'icyo kinyarwanda yaramurungurutse yamumenya uko ateye yenda amumenya n'ibanga ry'imbaraga yiratana cyangwa se yiratanaga noneho ufaki amaze kubona faiblesse ziwamenya sasa ati aho nahera naha niyo mpamvu ubona ko ufaki yabanje gufata strategy yo kumurwanya diplomatically yamara kumunesha diplomatically byanga byakunda urundi rugamba rwo ni hasi gutinyuka Kagame ni kinyarwanda jewe ntakoresha kuko nubundi ntiyamutinyaga ntago yamutinyaga ahubwo jewe ico navuga ntago nakoresha ijambo ngo yatinyutse Kagame gute ahubwo navuga ngo yakuyehe strategy yize gute strategy byamutwaye igihe kingana iki kugira ngo abone yuko intwaro ikomeye yo kunesha Kagame no kubanza akamuvuga ku mugaragaro akamutamika isi yose kugira ngo yikusanyeho safi imbaraga zo kugira ngo amurwanye gisirikare uko niko jewe mbibona kandi ngatangira navuga nashaka nabivuga yuko Tshisekedi ari umustratege cyane kurusha n'uwo Kagame icyo Kagame azi ashobora kuba arusha Tshisekedi yabari uburyarya ubugome na nibyo nta kindi n'ubugome n'uburyarya ariko strategiquement Felix Tshisekedi aramurusha strategie aranamurusha na jeu diplomatique ubwo rero urumva yuko yamunesheje Burundi naho kumutinyuka ko sinakoresha iryo jambo kuko n'ubundi nta kigaragaza ko yamutinyaga
Urakoze cyane Pastor Mbe Fachi yubatse nation ubukungu ni nation abaturage bari nyuma ya Fachi igihugu kirumva ikibazo rusange bafite Kagame nta nation afite Kagame nta nation yubatse Kagame yubatse division entre communauté z'abanyarwanda nous sommes divisés à l'intérieur du pays à l'extérieur du pays abanyarwanda turi divisés partout ibyo birumvikana rero miliyoni hafi ijana ziri nyuma y'ubutegetsi bwa Fachi umukuru w'igihugu bumva agresiyo y'u Rwanda waza mu Rwanda miliyoni 13 zitavuga rumwe ku butegetsi bw'i Kigali ibintu bibyumvikana Fasombe nahadushoreje kuri iki cyumweru nizere ko duhaye abamama badukurikira baba bakurikira kuri Ombe n'abakurikira kuri Aditahuka Mother's Day nziza kuko abenshi bari banyandikiye bati twizere kuzabana natwe kuri uyu munsi haba rero mbishoboye kandi nkuzanye kuri uyu munsi kuko bari bakunsabye ko ngo utegura rwose ukaza ukaba ubikoze hari message ushaka gusorezaho mbere ko dutandukana
urakoze bwana Serge kandi nshimira n'abadukurikiye abantu bafashe umwanya wabo bagafata agatebe bakadukurikira muri iki kiganiro nshimire n'abaza kugikurikira nyuma batabashije kugira uyu mwanya wo kuza kuri live nabonye ko live wenda abakunzi ba YouTube channel ya Ombe ntibabimenye kuko sigaye tugira live kabisa ifite abantu batari bake none nagiraga nabo nkomeze mbisegureho ko ntabamenyesheje iki kiganiro kuko sinzi ukuntu byagenze none ga abo bantu bazadukurikira nabo nyuma y'iki kiganiro cya live ndabashimiye kandi bose mumve ko muri abagaciro byaba kuri twebwe byaba kwitahuka icya kabiri ni ukubashishikariza rwose njewe nubwo maze igihe kinini muri politics ntabwo najaga mbishiramo imbaraga cyane bya YouTube ariko naje kubona ko nagiye mbisabwa n'abantu benshi ibitekerezo byanje babishaka bagira gute nza gushiramo akabaraga kuri YouTube rero irasa naho nkiri kuyubaka turacyafite aba subscribers bakeya bibaye byiza ko mwadusupportinga mwagira gutya mukajya kuri channel mukakora subscribe kandi niba ukoze subscribe ntuwibagirwe gukanda ka kazogera kugeza ubwo ubonye ka kazogera gasa n'agafite udutwi tubiri gutya noneho ukazajya ubona notifications igihe nshizeho ikiganiro ukaza kumenya n'isangati kiri buze gutambuka ariko nanone si mbivugire Serge nawe ari ahangaha nabo abatara subscribinga kwitahuka bakabigenza nuko nyine kandi nifurize abamama umunsi mwiza nguko Serge nawe ashoje abivuga ngire ni inama abantu bamwe nguyu nguyu umwe mbonye aha ngaha adutuka ngira abantu nti muve mu mwanda wa Kagame na RDF ntimukajye mutukana ushaka kuganira yaza aha ngaha akazana ibiganiro ibitekerezo bizima byubaka abafite uko kwiyumvisha yuko abanyekongo n'abanyarwanda n'abarundi n'abagande turi umuntu umwe kandi kwizi ingoma mpotozi zizahitaho ariko ibihugu byacu bigasigara kandi ko ingaruka mbi zibi zishobora kuzasigarana n'abana bacu abadukomokaho nimuze mutujoyininge muri uru rugamba turwanye izi ntambara z'amafuti tutagize ngo uyu ni umunyarwanda uyu ni umunyekongo uyu ni umugande tutagize ngo uyu ni umuhutu uyu ni umundande uyu ni umufuriro uyu ni umulokele uyu ni umuyaka cyangwa ni umutembo no ahubwo dusenyere ku mugozi umwe nk'abene mugabo umwe nk'abene imana imwe tureke ibidutandukanya kuko ibiduhuza birabirutana kuri dufite byinshi biduhuza kurusha ibidutandukanya ngahoga rero mwagize neza murakoze kandi ndibwira ko Serge atazabura kubabwira ikindi gihe tuzacumbukura iki kiganiro dore ko mu Kinyarwanda bavuga ngo ararekwa ntashira urwayo twabashije kuvuga uyu munsi nayo mugire imana mugire amahoro y'imana kandi mugire ubugingo amagara n'impagarike
urakoze cyane Pastor Umenya Muhombeza reka duhite turarika abakunzi bacu rwose gukomeza gukurikira kandi nkuko warubivuze ndashyiramo imbaraga kugira ngo abasubscribe benshi pite bakore subscribe kuri channel yawe kugira ngo dukorere hamwe
urakoze cyane
ndabivugira abantu benshi ntibajya babyumva tugomba gukorera hamwe ideas zo hirya no hino zigahurira hamwe kukubaka iyo iniyo tugakorera hamwe kugira ngo dutezanye imbere hari ibitekerezo byanjye bitagera kubawe hari ibyo bitagera kubanjye kugira tubasha guhuza n'ayo macano nk'uburyo twakoze uyu munsi bituma twexpandinga ibitekerezo byacu nk'uko twabikoze nkunda kubishishikariza abandi bantu ariko ntibarabyumva ntibarumva ko iyo ugumye wifungirana hamwe urumva ko nyine ibyawe biguma iwawe gusa kandi inshingano zacu ni ukugira ngo tujyane hirya no hino ibitekerezo byacu bigere kure tuzabikora mu minsi iri imbere ndagira ngo umenyeshe n'abandi badukurikiye ko ubutaha tuzafungura imirongo ya telefone abantu babaze aba basubscribe batwandikira nabo bazagira amahirwe yo kwibariza ibibazo byabo nibakore subscribe rero kugira ngo tuzabamenyeshe mu minsi iri imbere uko tuzakora ikiganiro cya kabiri tuzabashyira ku mirongo ya telefone kuri WhatsApp bahamagare babaze mu kiganiro live noneho bive gusa kwandika bakwibarize direct cyangwa bambaze direct bizatworohera mwakoze cyane mwese twavanye kuri iki cyumweru nshimire umutumirwa twa dufite Pastor Umenya Muhombeza tubashimire mwese mwadukurikiye abagiye kuryama ijoro ryiza abarimo kubyuka umunsi mwiza cyangwa aho umunsi ukomeje mukomeze mugire umunsi mwiza mwese twabanye mukomeze mugire ibihe byiza turabakunda naho ubutaha
cyangwa utege twariza tegeke RNC duhurira nyarwanda biteguye kurwanya umunyagi tugahuza kwibera muri gakondo yacu maze ababyeyi bakinyira nk'abandi imisango ivuga ibirori bitaye maze babyari ¡Gracias!